kulubirira Ambuye ndikukulubirira Zintu zonse ndizoteka Ambuye ndikukulubirira Tien tikale chimire kamphindi chabe ndipo tiweramitse mitu yathu Ambuye Yesu ife tikuyesetsa mwanjira yathu yodzichepetsa kuti tifotokoze kwa inu poimba iyi kuti ife tikukhulupirira ndipo ife tikupemphera Ambuye kuti tsopano kuti inu mupitirize kunyema mkati wa moyo kwa ife kupereka kwa ife icho chimene ife tikuchisowa kuchokera mu mawu anu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Amen. Inu mukhale pansi. Ine ndikutsimikiza kwenikweni ngati ife tingatero, ngati ine ndinganene mawu okwanira mu zonse tsopano akuti Amen, kuti madalitso aulemu a Mulungu akhale chikhalireni pa omvetserawa. Ine ndinakhala mawu uno ndipo ndimamvetsera mwatcheru kutumiki, ndinakondwera nawo maumboni, njira zosiyana-siyana zimene aliyense ali nazo, zodzifotokozera okha. Ndikumvetsera obwera kumene mbale Watch Baptist apa amene anabwera kuti adzapepese chifukwa cholingalira molakwitsa pang'ono apo chotero ine ndithudi ndikuyamikira umunthuwo wina wake amene angathe kukhala nawo umunthu mokwanira kapena kukhala njonda mokwanira iyeyo ngati iye waganiza kuti iye walakwitsa. Iye sikuti kwenikweni wapepesa kwa ine, sine amene iye amamupepesa anali Mulungu. Kotero ine ndikuyamikira zimenezo mukuona, Mulungu amudalitse mbale wathu ndiponso mbale wake mlaliki. Mai, Watch Baptist uyo, inmukudziwa ine ndinali wa mpingo wa Baptist ine mwini, ine ndinali membala wa Missionary Baptist Church. Pamene ine ndinabwera pakati pa anthuwo, ine ndikudziwa mumwe inu mukumverera. Ine ndinamverera chimodzi-modzi, ndinangokhala odzaza ndi china chake chimene ine sindimachidziwa. Ine ndikukumbukira chondichitikira changa choyamba, ndidawaona achipentekosti, kunali ku Dojak, Michigan. Ine ndipepese, ine ndinapita ku Dojak pa ulendo okaweza, ndipo ndinali ndikuchokera ku Dojak uko, ndikupita ku Indiana. Ndipokotelo ine ndinaona maina a Yesu pa magalimoto onse ndi zinthu. Ndipo ine ndinakamvetsera maulaliki awo tsiku limenero. Ndipo tsiku lotsatira iwo anandipempha ine kuti ndibwere pa nsanja kuti ndidzanene mawu pang'ono ndipo ine ndinatero. Ndipo ine iwo anandifunsa ine kuti ndinali wa mpingo wanji. Ndipo ine ndinawawuza iwo kuti ine ndinali wa Baptist. Ndipo usiku umenewo iwo anali ndi bambo wachikuda okalamba, anali woti alalikire. Ndipo iye ayenera kuti anali wa zaka za ma 80. Ndipo iye anabwera pa nsanja bambo okalambayo. Iwo anali pafupifupi kuti azichita kumutsogolera iye. Iye anali atavala amodzi a majaketi atali a azaliki aja, akolala la velveti. Ndipo yokhala ndi kanzere kakang'ono ka ubweya woyera kuzungulira mbali monse. Ndipo ine ndinaganiza, amuna onse amene ali apawa ndiponso aza umulungu amuna opambana, iwowo angalolere bwanji kuti msonkhano uperekedwe kwa munthu ngati amene chabwino bambo okalambayu amayenera atakhala pa mpando pena pake atakhala pansi. Iwo anakhala akulalikira tsiku limenelo za zomwe Yesu anachita kuno pa dziko lapansi. Ndipo koma iye anatenga phunziro lake, ine ndikukhulupirira linali kuchokera pa Yobu 7:20. Ine sindikatsimikize kuti lemba lake linali limenero. Komabe chowerenga chake chinali chimenechi, kapena gawo lina la icho. Kunali kuti iwe, pamene ine ndinkayala maziko a dziko lapansi, pamene nyenyezi zakummawa zinkayimba pamodzi, ndipo ana amuna a Mulungu ankafula ndi chimwemwe. Ndipo iye analankhula za zomwe zinkachitika kumwamba, pamene nawo anali kulankhula za zomwe zinkachitika pa dziko lapansi. Ndipo pena pake mu pafupifupi maminiti 5 iye akulankhula, iye mzimu wa Ambuye unamukhudza iye. Ndipo iye analumphira mmwamba kuchokera pansi, ndipo anamenyetsa zitendenezi zake pamodzi. Mai, apo panali malo okwanira kwambiri, apo analipo pafupifupi theka la omwe ali pa nsanja pano. Ndipo iye anayamba kuyendayenda anati, inu mulibe malo okwanira pamwamba pano oti ine ndilalikirepo. Chabwino, ine ndinali pafupifupi zaka 20 zakubadwa nthawi imeneyo. ine ndinaganiza ngati icho chingachite zimenezo kwa bambo okalamba uyo kodi icho chingachite chiyani kwa ine kotero mukuona ndimathandizira kuti ndiike chilichonse madongosolo basi kwa abale athu atsopano kuti ife ndithu tikuwalandira iwo mu chiyanjano chathu ine ndikumuona ine ndikukhulupirira iwo anatchula za wansembe wakhala apayu ine ndikuganiza chifukwa pokhala wa chi Irish anthu anga ndi achikatolika ndipo kotero analipo ena angapo achibaptist ndi osiyanasiyana inu mwenera kuti munasokonezeka pang'ono kanthawi kapitako ine ndaona kuti palibe mmodzi wa abalewo walankhulapo za chimenecho koma ine ndinaganiza kuti ine ndingoyesera kuchiwongola icho pamene mbale Shekarian pamene wolankhula wabwino uyu pano anadzazidwa kwambiri ndi chimwemwe atadziwa kuti kubwera kwa ambuye kwayandikira kwambiri iye analankhula mu lilimi losadziwika kwa ife ndipo ife tili nawo otanthauzira amene amapereka kutanthauzira chimene lemba limanena kuti ngati palibe otanthauzira ndiye iwo akhale chete koma ngati iwo alankhula m'malilime ndipo kenako nkuwatanthauzira iwo iwo amadzasanduka uneneli kotero kusokonezeka pang'ono kwa awiri a iwo pa nthawi imodzi tsopano izo sizinali zosokonezeka pang'ono mukuona chifukwa mmodzi wa iwo anali kupereka kutanthauzirako winayo anali kunenera mukuona kotero ndizo ine ndinaganiza kuti mpofunika kuti abale athu amvetse ngati iwo sanamvetse chifukwa mmodzi wa iwo amapereka molondola kodi munazindikira kutalika kwa nthawi kwa mmodzi aliyenseyo ndipo winayo anali atangodzazidwa kwambiri iye mwini mwakuti mzimu wa mulungu unali kunenera kudzera mwa mmodziyo kutanthauzira winayo anali kupereka kutanthauzira kuchitira kuti izo zimveke bwino kuti inu ife sitili nthawi zina kwa malingaliro achibadwa chimodzimodzi monga mbale wathu ofunika amene wapepesa m'mawa uno ndi zosokonezeka pang'ono kwa munthu amene sakuzimvetsa koma kwa iwo amene ali mkati ankhala kale a mu nkhondo imene ife tilimoyi bwanji ife tikumvetsa zimenezi chimene zinthu izi zili kotero ine ndinangoganiza kuti ine ndingonena china chake chokhudza zimenezo ngati zingakhale zabwino tsopano ine ndikudziwa kuti ano sindiwo malo onenera izi koma pokhala kuti aliyense wakhala akunena zinthu pang'ono ine inu mukudziwa bambo uja anati bambo wokalamba wachikuda uja anati inu mulibe malo okwanira kuti ine ndilalikirepo inu mulibe nthawi yokwanira kuti ine ndilalikirepo ndimatalikitsirapo mwamuna ananena tsiku lina anati mtumiki anabwera kutsogolo iye anakhala ali mʼbusa pa mpingowo kwa zaka 20 ndipo iye nthawi zonse ankalalikira kwa maminiti 30 ndendende m'mawa wa lamulungu lililonse ku mpingo wake ndipo iye anati m'mawa wa lamulungu ili iye analalikira maola atatu ndipo kotero gulu la madikoni linamuyitanira iye mkati ndipo anati abusa ife timakuyamikirani inu kwenikweni anati ife nthawi zonse timadziwa kuti inu mumayima ndi baibulo ndi maufulu ake ndipo kenako anati ndipo inu nthawi zonse mumatikonza ife kuti ife tizitha kumverera kuti ndife angwiro ndi oyera pamaso pa mulungu ndipo ife ndithudi timakuyamikirani inu ndipo ife timakhulupirira kuti ndinu wantchito wa mulungu ndipo ife ndithudi tinayamikira uthenga uja m'mawa uno koma anati pali chinthu chimodzi chokha chimene ife tikufuna kuti tikufunseni inu anati ife tinakutchererani inu nthawi ngati gulu la madikoni anati m'mawa wa lamulungu lililonse inu mumangokhala ndendende maminiti 30 ndipo lero inu munatenga maola atatu anati tsopano kumbukirani ife tikuyamikira chilichonse cha izo zinali zabwino kumupangisa bambo wachikulireyo kuti amve bwino inu mukudziwa iye anati chabwino abale ine ndikuwuzani inu momwe izi zilili anati m'mawa uliwonse pamene ine ndikupita ku ine ndikayitanidwa kuti ndipite pa guwa anati ine ndimayika kamodzi ka kokhulumunya ka kang'ono ako mkamwa mwanga iye anati ndipo ine ndimangokhulumunya iko ndipo anati pamene kokhulumunya kokatha anati iko kamangokhala maminiti 30 ndipo anati ndiye ine ndimasiya kulalikira iye anati inu mukudziwa m'mawa uno ine ndinaganiza kuti ndinatalikitsa pang'ono ine ndinakalavula iko ine ndinali ndi batani mkamwa mwanga Ine sindika mukali konse kotero ife tikuyembekeza kuti ife sititengera mabatani ena mtumba mwathu koma ife tili ine ndikuyembekeza kuti izo sizina mveke mosinjirira apa koma ine basi inu mukudziwa ngakhale Mulungu ali nako kuseketsa inu mukudziwa kotero ife tili oyamikira kwambiri kuti tili pano ndi kudzakhala ndi nthawi iyi yachiyanjano ndi mwayi waukuluwu kuti tidzanyeme mkati wa moyo panonso mwa njira yanga yaing'ono yopheka ine ndikudziwa ngati azawu Mulungu monga mwamuna uja analankhwira pano usiku wapita wochokera ku England ma ndimadana nazo kumayima pambuyo pa munthu ngati ameneyo ndi maphunziro anga a grade 7 koma ine ndikuyembekeza kuti Mulungu atanthauzira kwa inu chimene ndikutanthauza mu mtima mwanga mukuona ngati mawu anga sali olondola zolinga zanga ine ndikudalira zili tsopano tiyeni ife tiwerenge mu lemba ambiri a inu mumakonda kutsatira ndipo ine ndiwerenga mmawa uno kwa amphindi pang'ono zokha kuchokera mu buku la Yeremiya mneneri mutu wachiwiri ndipo ine ndiyambira tsopano ndi ndime yoyamba kuwonjezera apo mawu a ambuye anadza kwa ine anati pita ndipo ukafuwule m'makutu a Yerusalemu kuti pakuti atero ambuye ine ndikukumbukira iwe chifundo cha unyamata wako ndi chikondi cha womutomera wako muja iwe unanditsatira ine muchipululu ndi mdziko losabzalidwa Israeli anali chiyero kwa ambuye ndi zipatso zowundukula za zopindula zake onse amene adzamudya iye adza ndi omulakwira choyipa chidzawagwera iwo atero ambuye tamvani inu mawu a ambuye o nyumba ya Yakobo ndi mabanja onse a nyumba ya Israeli pakuti atero ambuye makolo anu apeza chosalungama chanji mwa ine kuti iwo andichokera ine apita kutali ndipo atsatira zachabe ndipo asanduka achabe ndipo iwo sanati alikuti ambuye amene anatibweretsa ife kuchokera mu dziko la Aigupto ndipo natitsogolera ife kudutsa mchipululu kudutsa mdziko losalala ndi la maenje kudutsa mdziko la chilala ndi la mithunzi ya imfa kudutsa mdziko limene palibe munthu anadutsamo ndipo palibe munthu anakhalamo ndipo ine ndinakubweretsani inu mdziko la zochuluka kuti mudzadye chipatso chake ndi zabwino zake koma pamene inu munalowa inu munayipitsa dziko langa ndikuyesa cholandira changa chonyansa ndipo ansembe sanati alikuti ambuye ndipo ogwira lamulo sanandidziwa ine ayi ndipo azibusa nawonso anandilakwira ine ndi aneneri ananenera mwa Baala ndipo anatsatira zinthu zosapindula chotero ine ndidzakuchondererani inu atero ambuye ndi ana ana anu ndidzawachonderera ine pakuti pa dziko ili la Kitimu ndipo taonani ndi Mukedara ndipo mulingalire bwino zimenezo ndipo muone ngati chinalipo chinthu chotere kodi fuko linasinthapo milungu yawo imene ili si milungu koma anthu anga asinthanitsa ulemerero wawo ndi icho chimene chili chosapindula muzizwe pamenepo o inu miyamba kuichi ndipo muope kwambiri ouma kwambiri atero ambuye pakuti anthu anga achita zoyipa ziwiri iwo andisiya ine kasupe wa madzi amoyo ndipo adzibolera okha zitsime zitsime zong'aluka zimene sizisunga madzi ambuye awonjezere madalitso ake kukuwerenga kwa mawu ake ndipo ine ndikufuna kuti nditenge phunziro la iwo ngati zitsime zong'aluka pamene timawerenga lemba ili mmawa uno chimene lemba lililonse linaperekedwa mwakudzodza ndipo ife timabwera ku nyumba ya ambuye kuti tidzakonzedwe ndi kudzamvetsa ndipo nthawi zina kuti ife tikaona chintu chachingono chilichonse mu njirayi monga munthu wakunkhondo uyu kanthawi kapitako anali kulankhula ndi ife ndi kumanena kuti zinthu zina zake kuti mwina mwake mdziko lina lake ali ndi mizinga ina yake kapena china chake mwali ngaliro limenero ndipo ife timayenera kupeza china chake chopherera izo mu mapulani a zankhondo chabwino chinthu chomwecho chimakhalanso mu tchalichi ku parish kumene munthu akulalikira kapena ngati iye ali mlaliki kotumikira pamene iye aona zoukira ndi china chake chimene chikungoyamba kumene zikuchitika zikungoyambika kumene kapena chilichonse chimene chili zimakhala kwa munthuyo ngati iye ali wantchito wa mulungu kuti achilepheretse chinthu chimenecho chisakafike ku mitima ya anthu kuti iwo atalikirane nacho icho ndipo ife sitikufuna kuti zimenezo zidzachitike kuti ife tidzafike m'malo ngati amenewo tsopano pa nthawi ya Yeremiya apa uneneli wake panali patapita ngati zaka 60 chichitikireni imfa ya Yesaya ndipo iwo anakhala pafupifupi zaka 60 opanda mneneli wamkulu uko kunali Habakuku ndiyena aneneli ang'onoang'ono koma Yesaya anali mneneli wamkulu wotsiriza ndipo anthu anali mu nthawi imeneyi analibe wina woti aziwadzudzula iwo anali atabwerera m'mbuyo komabe iwo anali anthu a mulungu anali atabwerera m'mbuyo mchikhalidwe ichi tsopano chimene ife tikuwapezamo iwo pamene Yeremiya anabwera kudzanenera kwa iwo ndipo Yeremiya nayenso anali iye ananenera asanatengedwere ku ukapolo ndipo iye nayenso anapita ku ukapolo limodzi ndi iwo ndipo kenako chifukwa Danieli anadzabwera pambuyo pa Yeremiya ndipo Danieli ananena kuti iye anali ndi kumvetsetsa mwalemba kwa zaka 70 zimene iwo ankayenera kuti akakhale kumeneko chifukwa uko kunali mneneli wina pakati pawo amene ankafuna kuti apange golili monga iye analiyikira ilo pa khosi pake kuti chidzakakhala chinthu chaching'ono kuti mkati mwa zaka ziwiri chabwino mulungu anali woti adzawabweretsanso iwo onse koma Yeremiya ankadziwa mosiyana ndi zimenezo ndipo ife tikudziwa chimene chinachitika ndi mneneli amene ananenera molakwitsa iye anafa chaka chomwecho kotero mulungu sakanamulola iye kuti azikhalabe ndipo tsopano ife tikuonanso zikhalidwe za anthu mu tsiku limenelo tsopano ine sindikufuna kuti inu musandimvetsetse ine ine sindikulinga muzimene ine ndikulinga kuti ndinene apa malemba ena ndizolemba pang'ono kale ine sindinkasowa kulemba malemba anga ndi zinthu koma ine nditadutsa zaka 25 kachiwiri chabwino ine sindikumakumbukira monga mmene ine ndinkachitira kale kotero ine ndimalemba lemba ndipo ndimakhala ngati ndimadziwa kuchokera pamenepo kumene ine ndikupita ndiyeno nthawi zambiri ndimakhala ndikupempherera odwala ndi zina zotero ndikutuluka ndikumapita ine sindimakhala kwenikweni ndi nthawi yowerengera monga ine ndimayenera kuti ndizichitira tsopano koma mneneri wamkulu uyu wa tsiku ili anali Yeremiya ndipo iye anali wina wake wa mndandanda wa Amosi ndi ambiri aneneri ena amene anaukapo iye anakondowezeka pamene iye anaona zikhalidwe za fukolo tsopano uko kunali malo nthawi zina pamene iwo ukulankhula za fuko mwina zikhoza kuganiziridwa kuti ukunena za gulu lina lake si zimenezo ayi zimakhala chithunzi cha fuko lonsero ndipo ife tikupeza lero chikhalidwe chofanana kwambiri lero monga zinalili m'masiku a Yeremiya kuti fuko lenileniro lonse linali litakalowa mu mafano mochuluka kapena pang'ono mokhala ngati ine ndikanene kuti anali atachokako kwa mulungu ndipo pochita zimenezo kunali kufoka kwa guwa chifukwa ngati guwa likanakhala longoka ndimo gwirizana ndi mawu a mulungu mulungu akanakhala mu mpingo uliwonse monga mmene iye akuyendera pakati pathu kuno koma iwo azitsogolera mochokako kumeneko ndipo ndicho chinthu chimene ine ndikufuna kulankhulapo mmawa uno ndipo tsopano ife tikupeza kuti icho ndicho choonadi mwamtheladi mumbado uli onse. Ine ndikukhulupirira anali Amosi, monga ine ndinamutchula iye kanthawi kapitako, kuti iye ananena kuti iye anali osati mneneri, kwena mwana wa mneneri. Koma ananena kuti, pamene mkango ubangula, ndani sangachite mantha. Ndipo ngati wina anayamba waumvapo mkango wenuweni kukubangula mchipulu. Imene inu mumayimva mmakolayi kuzungulira kuno, imangolira ngati amphaka. Koma pamene umodzi ubangula mchipululu, chilichonse chimamvera. Ine ndagonapo mchire kuti ndikasake izo. Ndipo iwo ndi mfumu ya zinyama. Ndipo pamene mkango umene ubangula, ngakhale zikumbu zimasiya kulira. Chilichonse chimasiya. Anghandwe. Ndi afisi akamalira ndi nyama zinazo ndi phokoso la anyani ndi apusi zikumbu iwe sungathe nkomwe kudzimva wekha kuganiza koma mungolola mkango ubangule uli kutali ndipo kakumbu aliyense amasiya kufula mukuona chilichonse chimauopa iwo komabe pali zinthu zambiri zimene zingathe kupha iwo ma iye amawerengedwa ngati mfumu pakati pa zinyama iye anati pamene mkango ubangula ndani amene sangachite mantha iye anati ndiye mulungu walankhula ndani amene angalephere kunenera ndipo ndi zimenezo ine ndikuganiza chikhalidwe chikukumana ndi chitsutso chimenecho kachiwiri lero mulungu walankhula mukuona ndipo ife tikuona cholembedwa pa khoma kotero ndi zophweka kwambiri kuti tinenere ndi kuona kuti ife tili kumapeto a nthawi ndipo ife tikumuona mulungu kuchokera ku gawo lililonse la zipembedzo njira yonse kuchokera ku chikatolika kudutsa mmachalichi onse a chiprotestant a chibuda ndi ena otero kuchokera ku india ndi kulikonseko iye akwayitanitsa anthu ake pamodzi akuwasonkhanitsa iwo onse pamodzi ndipo ine ndili wokondwa kwambiri chifukwa cha zimenezo kuliona tsiku ili likubwera tsopano ife ili ndilo tsiku lalikulu umodzi wa mwayi waukulu kwambiri kuti ngati ine ndikanati nditero ngati ine ndikanadziwa lisanakhalepo dziko lapansi pamene ife tinali mioyo gawo la mulungu limene ife tili pakuti ife tinali ndi iye asanakhalepo maziko a dziko lapansi chifukwa alipo maonekedwe amodzi okha a moyo wamuyaya ndipo amenewo ndi mulungu ndipo ndife gawo la iye ife sitinali kwambiri kuti ife tinkadziwa ndipo tinkakhoza kuganiza ndipo tinali ndi umunthu koma ife tinali m'malingaliro ake achimene ife tinali asanakhalepo maziko a dziko lapansi chifukwa ife ndi gawo la iye monga mwana wanga ali gawo la ine ndipo ine ndili gawo la abambo anga ndi zina zotero ife tili ana amuna ndi akazi a mulungu mwakudziwidwiratu kwake ndipo kumbuyo uko ngati ine ndikanakhala kuti ndinkadziwa monga ine ndikudziwira tsopano ndipo nkutha kuona utali wonse wa nthawi ndipo iye ndikunena kwa ine ndi nthawi iti imene iwo ukufuna kuti udzakhale moyo. Ine ndikananena kuti nthawi ino pakali pano asanafike mapeto ambiri akale ya dziko lapansi ndi kubwera kwa ufumu wa Mulungu kuti udzakhazikitsidwe pa dziko lapansi. Ine ndikuganiza iyi ndi nthawi yopambana kwambiri ya mibado yonse. Ndiyo pakali pano. Ife tikupeza apa kuti Israeli akuimbidwa mlandu ndi mneneri amene Mulungu anali atamudzoza iye ndi kumutumiza iye uko. Iwo anatsutsidwa chifukwa cha machimo akulu awiri. Ndipo ife tikufuna kuti tilankhule pa zinthu ziwiri zimenezo zimene iwo anali atachita. Ndipo kuchokera pamenepo ife tikufuna kuti tipindule ndi zimenezo. Tsopano iwo anali atachoka kwa Mulungu kasupe wa madzi amoyo. Ndipo anali atazibolera okha zitsime. Iwo anali atatembenuka kuchoka ku chinthu chimene Mulungu anali atawapatsa iwo. Ndipo anali atazibolera okha china chake chimene iwo anali atazichitira okha. Ndipo zitsime izi inu mukuzindikira iye anali izo zinali zitang'aluka ndipo izo zinali zikuukha. Tsopano chitsime chong'aluka sichimatha kusunga madzi icho chimaukha. Ine ndinaleredwa pa famu ndipo ine ndikudziwa chimene chitsime chakale chimakhala ndi vuto limene ife timakhala nalo ndi icho. Ndipo chitsime chowukha ichi ndi chithunzi chabwino kwambiri. Ine ndikuganiza cha tsiku lalero kuti pamene zathu zilizonse zimene ife taziyesera kuti tichite kubweretsa munthu pamodzi, kuabweretsa anthu pamodzi, kuabweretsa matchalichi pamodzi, izo nthawi zonse zakhala zili mudera la kuyesera kwa nzeru. Ife tayeserapo kuti tiwapange a Methodist onse asanduke Archbaptist ndi mosinthanitsa ndi zipembedzo zosiyana-siyana. Ndipo izo sizinali programu ya Mulungu kuyamba ndi kuyamba. Mulungu ali ndi malo amodzi okha wokumanira napo. Iye ananena chomwecho uko mu buku la Exodus kuti ine ndasankha maloti ndidzayikepo dzina langa, ndipo awa ndi malo okhawo amene ine ndizikumana nawo anthu. Ndipo iye anali atasankha maloti akayikepo dzina lake, ndikumene iye anayikako dzina lake. Uko ndikumene iye ankakumana ndi Israeli. Iye ali ndi malo kumene iye akumakumanako ndi mpingo wake lero. Ndipo iye anasankha dzina limenelo. Ndipo dzina limenelo ndi Yesu Kristu. Ndipo apo ndi pamene iye amakumana ndi wokhulupirira wona. Pamene iye akhala mwa Yesu Kristu. Ndi kumene Mulungu anasankha kuti akayikeko dzina lake. Inu mukuti dzina la Mulungu, iye anati, ine ndinadza mu dzina la Atate anga, kotero apa ndi pamene Mulungu anadzayikapo dzina lake. Munali mwa Khristu, ndipo mwa Khristu ndi pamene ife tonse tingathe kukomanapo pansi pa magazi okhetsedwa. Ndipo pamenepo ndikukhala nacho chiyanjano chenicheni choona. Mulungu anapanga dongosolo lake pachiyambi munda wa Edeni, malo kumene iye akanadzama kumanako ndi munthu. Ndipo awo sanali pakumvetsa kwa luntha, ngati zikanatero Eva bwenza ali ndende mogwirizana ndi dongosolo lake. Koma ife tikudziwa kuti kuvomereza kwake kwa mamvetsedwe anze wa Satana ndithu ndi Mulungu sadzatero. Koma Mulungu anati iye akanadzatero. Ndipo kotero ndiye iye anasankha malo achombolo. Ndipo izo zinali mwa magazi, ndipo sati mwa kumvetsa kwa luntha. Kotero ife tikungomenya mpweya, koma ndi chikhalidwe cha umunthu basi kuti anthu amayesera kuti azichita zimenezo. Ngati ife tikanakhala ndi nthawi, ife tikanazigawa izo muziduswa zambiri, koma ine sindikufuna batani limenelo. Kotero ife ingoyesera kuti tizipange izo mophweka basi mmene tingathere, zitsime zowukha. Ndipo ife tikupeza kuti ichi mwantheradi chinachitikanso kachiwiri. Icho ndi chithunzi chenicheni cha mʼbado wathu mmene ife tili kukhalamo mwakuyesetsa kwathu konse. Ndipo mopanda kunyozetsa kuyesetsa kulikonse kumene wanjito aliyense wa Mulungu amene amatchula kumene dzina la Yesu Khristu, iye ayenera kulemekezedwa chifukwa chongotchula ngakhale dzina lake mwa ulemu ndi molemekeza. Ndipo kachitidwe kakakulu ka azitaliki amene adutsa dziko lapansi ndi zina zotero mu masiku otsiriza ano, ine ndikuganiza ife sitidzata konse kuti tiwapangitse anthu akhale a mtima umodzi mpaka na ife titabwera nawo pansi pa magazi a Yesu Khristu. Awo ndi malo okhawo amene ife tidzakhale konse otetezeka. Wina anandiyimbira ine osatipa kale kuchokera kummawa uko, ndipo anati, "Mbale Branham, ine ndamva zoti inu mwasamukira ku Arizona, ndipo inu mwakhazikitsa malo kumeneko kumene kuli kotetezeka. Ndipo monga inu mukudziwa, mene uthenga unabwerera, ndipo Ambuye ananduza ine chimene chikanati chikachitike ku Alaska, ndipo mmene zikanadzakhalira kudusa mu California. Ndipo izo zinangokhala mwa njira imeneyo." Iwo anati, "Tsopano ngati kukugwedeza chomwecho ndi chilichonse, malo otetezekawo ali kuti?" Ine ndinati, "Alipo malo otetezeka amodzi okha amene ine ndikuwadziwa, amenewo ndi mwa Khristu, pakuti iwo amene ali mwa Khristu adza awa ndi amodzi okhawo amene ine ndikuwadziwa." Tsopano Yeremiya ankatchedwa nayenso mneneri wolira. Ndipo chifukwa ine ndikukhulupirira chimene chinampangitsa mneneri uyu kumalira kani, inali chifukwa chakuti iye pokhala mneneri ndipo mawu a Ambuye amadza kwa otero. Ndipo poona anthu akuyenda motsatira miyambo yawo namalingalira kuti iwo anali kulondola, ndipo panalibe njira nkomwe yoti nkuwatembenuzira iwo, pakuti iwo anali akupita molunjika ku ukapolo Fukwa ife tikudziwa kuti iwe umakolola chimene iwe wafetsa kaya iwe ndiwe ndani chimene iwe uli ndipo ife monga fuko takolola kapena tafesa kani ndipo ife tiyenera kuti tidzakolole ine ndikudzalankhula mawa ambuya akalola masana pa ululu wakubala ndipo ine ndidzakhudza zimenezo mmenemo kuti ife sitingathe kumangopitilira ndi zinthu ife tiyenera kukolola chimene ife tafesa ndipo ngati mulungu angativomereze ife kuti tizipitilira ndi kupotoza kwathu kwa chikhristu lero ndi kumawapotozera anthu kuti alowe mu zinthu izi zotchedwa chikhristu monga mʼbale Moo ananenapo nthawi ina iye mwachilungamo angakhale wokakamizidwa kuti adzuse Sodomu ndi Gomora ndi kuwapepesa chifukwa chowawo tcha iwo uko mkulondola chifukwa mulungu akadali walungama ndipo kumene kwafika kusalungama ndikoyenera kwa chiyero chake ndi mawu ake kuti iye awapangitse anthu akolole chimene iwo akufesa ndipo ife tidzayenera kuti tidzachite zimenezo tsopano zindikirani iwo anali atamusiya iye kasupe wa madzi amoyo ndipo anali atazibolera okha zitsime tsopano mwina alipo wina amene sakumvetsetsa kuti chitsime ndi chiyani chitsime ndi thanki yopangidwa ndi munthu imene imayesera kuti itenge malo ampope icho ndi china chake chimene wina anakumba ndipo ndi angati amene akudziwa chimene chitsime chili chabwino zabwino pali anthu ambiri akumudzi pano mmawa uno kotero iwo ine ndikukumbukira chitsime chakale chija pamalo aja momwe icho chinkaonekera ndipo ine nthawi zonse tinkaopa kuti ndimwe kuchokera mu chinthucho icho chinali thanki iyo yopangidwa ndi munthu ndipo icho sichingathe konse kukhala chodalirika iwe sungathe kudalira chitsime tsopano chilichonse chimene munthu amachita kawiri kawiri sichimakhala chabwino kwenikweni koma basi monga ambuye anayika nthawi mu mkombero wake ndipo dziko limazungulira chaka chilichonse nthawi iliyonse limadutsa tsiku lililonse ola iliyonse ndipo dzuwa limakalowa ndipo sizimalephera mkomwe koma maotchi abwino kwambiri amene ife tingawapeze adzalephera maminiti ochuluka mu nthawi ya pamwezi sindikukayika koma inu mukuona chilichonse chimene mulungu amachita chimakhala changwiro ndipo chimene munthu amachita sichimakhala changwiro kotero chifukwa chiyani tikulandira chopanga munthu pamene iwe ukhoza kukhala nacho changwiro ine nthawi zonse ndakhala ndikunena zimenezo mokhudzana ndi ife anthu achipentekoste mukuona ife tikudziwa ndipo ife sitili ife sitili kunja kwa dongosolo ndi thudi la mulungu ife sitimakhulupirira koma ife tikudziwanso kuti pakati pathu ife tili nawo anthu amene amayesera kuti azitsanzira anzawo enawo uwu ndi umunthu chabe iwo amayesera kuchita zimenezo iwo anazichita izo mu baibulo wina ndine wa paulo ndine wa sila ndi zina zotero koma iwo anayesera kuti atsanzire chimene wina wake anachita kapena akuchita koma chifukwa chiyani kuti iwo uzilandira kutsanzira kwabodza pamene mu mlengalenga mwadzaza ndi chinthu cholondola pamene lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu chifukwa chiyani kuti ife tikumalandira china chake chimene chinali chosiyana chifukwa chiyani ife tikumatenga kachikhulupiriro kapena mbalume pamene baibulo lili mawu a mulungu osayipitsidwa chifukwa chiyani ife timayesera kuti tiziwonjezera kapena kuchotsapo pamene ambuye yesu ananena mu chivumbulutso 22:18 aliyense amene adzachotsera mawu amodzi kwa awa kapena kuwonjezerapo mawu amodzi kwa awa gawo lake lidzachotsedwa kuchokera mu buku la moyo pamene mulungu koyamba anadzayika mtundu wa anthu pa dziko lapansi iye anawawuza iwo kuti azikhala moyo mwa mawu ake tsopano mawu a mulungu amakhala ngati tcheni inu mukudutsa gehena limodzi ndi iwo ndipo tchenicho chimakhala chabwino kwambiri pamalo ake olumikizira ofowoka kwambiri okhawo ndipo mulungu akufuna kuti ife tizisunga mawu aliwonse a iwo tsopano uko kunali koyambirira kwa baibulo kungoswa mawu amodzi kunalowetsa mtundu wa anthu mu mdima wa imfa yesu anabwera pakati pa baibulo ndipo iye ananena kuti munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha koma ndi mawu onse, osangoti gawo lokha la mawu, kapena 99/100, koma mawu onse, monga Eva ndi Adamu anali. Ndipo kumapeto kwa Baibulo, chivumbulutso 22:18, iye ananena kuti, aliyense amene adzachotsa mawu amodzi, kuchokera kwa awa, kapena kuonjezera mawu amodzi kwa awa. Kotero, chifukwa chiyani ife timafuna kuti tibayire mowumu, malingaliro a wina wake a zinthu. Pamene ili ndi lingaliro lake lomwe la Mulungu la ichi. Ife timafuna kuti tizitenga zimene iye ananena. Ndipo kunalembedwanso, mulole mawu a munthu aliyense akhale abodza, ndipo anga akhale oona. Ndi limene linali vuto ndi mneneli uyu, masiku a Yeremiya. Iye anali mneneli, iye anali ndi mawu a Ambuye. Ndipo munthu uyu anali kuyesera kuti abayire mu china chake mwa ichi. Tsopano, ichi sichingakhoze kudalirika. Ndipo ine ndikuwafanizira mathanki awa tsopano kwa machitidwe awa amene ife tayesera kuwatenga. Ndikutenga malo a mawu a Mulungu a pachiyambi. Pakuti palibe chimene chingathe kutenga malo ake. Iwo ndiwo Mulungu. Pachiyambi panali mawu. Ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anapangidwa thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo a Hebrews 13:8 anati, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, nanga ife tingathe bwanji kuchifufuta chimenecho. Icho chiyenera kukhala choonadi, iye ali chikhalireni yemweyo, iye ali chimodzimodzi mu mfundo iliyonse. Ndi chifukwa chake inu masangalala nawo iwo. Inu a Baptist ndi a Methodist ndi a Katolika ndi a Presbyteria ndi ena otero mumasangalala ndi kupezekapo uko. Pena pake mwa inu mwamulandira Mulungu. Mwina mwake nthawi ina mwa njira ya nzeru za mmutu. Mwina mwake inu munamvererapo mphamvu ya Mulungu. Ndipo inu ndinu wantchito wa Mulungu. Koma pamene inu mungathe kubwera kwenikweni mwa Mulungu ndi kudzawazindikira malo anu mwa iye ngati mwana wa mwamuna kapena mwana wa mkazi wa Mulungu. Icho ndi chimene chimabweretsa chisangalalo chachikulu icho kwa inu. Chimene Mulungu analinga kuti inu mudzakhale nacho. Tsopano, ife tikuzindikira mu Mariko Oyera mutu wa 16, Yesu sananene kuti pitani inu mudziko lonse ndipo mukaphunzitse. Iye anati, pitani mukalalikire uthenga ndiko kuonetsera mphamvu ya Mzimu Woyera. Pitani inu pa dziko lonse, ndipo kaonetsereni mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndikulankhula kwa mbale mmodzi wa othandizira pa sonkhano wanga mu India, mu Bombay kumeneko, mpaka uko mu South Africa. Ndi malo osiyanasiyana, kumene a missionary anali ataphunzitsa ichi, ngati mawu, kapena ngati kumvetsa mwa nzeru ya mmutu. Koma tsiku lina mu msonkhano, pamene Mzimu Woyera unatsika pansi mwini wake, ndi kudzapulumutsa nzika zovala mabulangeti 30,000 pa kuitanira kuguwa kumodzi. Ndipo pa malo omwewo, pamene iwo anali atayima. Akazi atayima pamenepo, pamene anali amaliseche pafupifupi monga mene iwo anali. Pamene iwo ankabwera pa dziko lapansi. Ndipo pa miniti yomweyo imene iwo anakweza manja awo kuti amulandire Khristu. Ndipo Mzimu Woyera unagwa pa malopo, ndipo unadzachiritsa anthu 25,000. Pa nthawi imodzi, kuwachotsa pa zikuku, mabedi ndi machira. Ameya anzindawo anandionetsa ine tsiku lotsatiralo, katundu wa mavani akudutsa mu msewu. Akazi amenewo atayima pamenepo amaliseche, osadziwa zoti iwo anali amaliseche. Koma mwansanga pamene Mzimu Woyera unawakantha iwo anaziphimba ndi mikono yawo, akuchoka pamaso pa amuna awo. Ndipo ine ndikudabwa momwe ife mu America timadzichatokha kuti ndife fuko la Chikristu. Ndipo timakhala pamaso pa Mulungu. Ndipo chaka chilichonse ife akazi athu akumavula mochuluka. Ndipo inu mumayenera kuti muzionjezera kuvala. Ndipo inu mukamavala Khristu mochuluka mudzakhalanso ndi chikumbumtima chochuluka. Chazikhalidwe zanu zomwe. Nthawi zina ine ndimaona momwe anthu akuchitira pansewu, ine ndimadabwa ngati ali kwenikweni mmalingaliro olondola. Zikuoneka ngati kuti iwo sazindikira kuti pamene iwo akuchita choncho, zomwe iwo akuchita, iwo akuzipanga okha kukhala nyambo ya mdierekezi. Ndipo akutumiza mioyo ku Gehena izo nzona koma dziko lili muchivundi monga ilo linalili masiku a Yeremiya. Tsopano tibwelere ku chitsime. Tsopano chitsime ichi sichingakhoze kudalirika chifukwa icho sichimatha kudzidzadzisa chokha, ndipo icho chimayenera kudalira pa mvula ya mderalo kuti idzadzise icho. Mvula ya mderalo kapena zitsitsimutso za mderalo, pakhale kachitsitsimutso kakang'ono apa ndi kachitsitsimutso kakang'ono apo, kapena monga choncho kuti zidzadzise icho. Kotero icho sichingakhale chodalirika, icho sichimatha kuzidzadzisa chokha, icho ndichosakwanira pa icho chokha, icho sichingathe kuchita zimenezo, ndipo icho chimayenera kuti chizidalira pa mvula kuti idzadzise icho. Ndiye tiyeni tionetsetse kumene icho chimapeza mvula yake, kumene icho chimapeza madzi ake chitsimecho. Iwo amabwera kuchokera pa denga la mabalani misasa, kumene dothi lonse limene fumbi limawombera pamwamba apo limatsukidwa mu mvula, ndipo mpaka kukalowa mu chitsime, thanki yopangidwa ndi munthu. Icho chimadzakhala pafupifupi ngati chithaphwi, ndipo imakokolola pamwamba pa balani pamene zinyama zonse za fungo la mkola ndi zina zotero, ndipo zimakadikhapo, ndipo mphepo imawombera fumbi ndi zinthu pa balani. Kenako mvula imabwerapo ndi kudzazikokololapo, mvula imazichotsapo. Ndiyeno madziwo amatengedwa ndi ngalande yopangidwa ndi munthu, kudzera mu chotsanulira chopangidwa ndi munthu kukafika ku thanki yopangidwa ndi munthu. Ndiyeno pamene iwo afika kumeneko, iwo amakhala anyansi, anyansi kwambiri, mwakuti iwe umayenera kuti uyike sanza ya sefa pa iyo, kapena iwe sungathe kuwamwa iwo. Tsopano mukuona iwo akuyenderera kuchokera pa denga ndi ngalande yopangidwa ndi munthu, chotsanulira chopangidwa ndi munthu, kukalowa mu thanki yopangidwa ndi munthu. Ndipo kenako pamodzi ndi sefa yopangidwa ndi munthu pamwamba pake, kuonetsetsa kuti tizirombo ndi zina zisalowemo. Tsopano ife tikuzindikira mu masiku pang'ono awa, madziwo akatha kudikha pamenepo muchipembedzo chopangidwa ndi munthu ichi kapena thanki, mundikhululukire ine, mundikhululukire ine. Chabwino, atatha kukokoloka mitundu yonse ya zawu mulungu ndi zinthu zitakokolokera kukalowa mmenemo, tsopano ife tikudzapeza kuti pamene iwo adikha mmenemo masiku pang'ono, iwo amadzakhala chithaphwi. Ndipo aliyense akudziwa mu mbiri yakale ya mpingo, pamene Mulungu atumiza china chake patsogolo uthenga, ndipo iwo umabwera uli watsopano kuchokera kwa Mulungu. Ndiye pambuyo pa moyo wa oyambitsa uyo, kapena chilichonse chimene chingakhale, inu mumamutcha iye wokonzanso, kapena chilichonse chimene inu mukufuna kunena za iye. Pambuyo pa imfa yake, kenako iwo amapanga kachitidwe, ndipo iwo amapanga bungwe. Ndipo mwansanga iwo akangopanga bungwe kuchokera pa iwo, iwo umafera pomwepo, iwo sumadzukanso kachiwiri. Iwo akhala kutero kudusa nthawi iliyonse kumbuyoko mpaka mbuyomu, pofuna kupereka ulemu kwa wansembe uyu wakatolika amene wakhala payu pamene Mulungu anapanga bungwe mpingo, kapena osati kuupanga bungwe iwo. Mulungu sanayambe waupangapo bungwe mpingo, iye sali mu business ya mtundu umenewo. Iye amakhala mukubadwa osati mubungwe. Kotero pamene Mulungu anayambitsa mpingo pa tsiku kuchokera mwa Pentekoste, ndipo kenako potsiriza ku Nisia Roma, iwo anadzaupanga iwo bungwe. Ndipo apo ndipo pamene iwo unataya mphamvu yake. Kenako ife tinabwera mpaka kukukonzanso kwa Chilutera, ndipo icho chinali chinthu chachikulu. Mawu a Mulungu anaperekedwa olungama adzakhala moyo mwachikhulupiriro. Ndipo pamene iwo anatero malo motengana onse pamodzi, onse a iwo pamodzi ndi kumayenda chamtsogolo, iwo anapanga mpingo wa Chilutera kuzilekanisa okha kuchoka ku gulu ili. Ndipo kenako iwo unafa. Kenako Mulungu anadzusa John Wesley ndi chiyeretso, uthenga wa ntchito yachiwiri ya chisomo, ndipo icho chinali chinthu chopambana. Koma pambuyo pa Wesley ndi Osbury, iwo anaupanga iwo bungwe, iwo unafa. Kenako anadzuka achipentekoste ndi kubwezeretsa kwa mphatso, iwo ankachita bwino. Chinachitika ndi chiyani? Anaupanga iwo bungwe, ndipo iwo unafa momwemo basi. Tsopano mkati mwa zonsezi, Mulungu akuita nabe otsalira kuchokera kwa tili tonse ta timibado timeneto. Iyeyo ndi otsimikiza, ndipo ilo ndi nthawi yathu yoti tituluke, yakusonkhana pamodzi. Ndipo ndicho chimene ine ndikuganiza kuti afu gospel businessmen achita gawo lalikulu pogumula makoma amenewa. Ndikunena kuti palibe kusiyana pakati pathu, tiyeni ife tibwere pamodzi ndipo tidzamupembedze Mulungu pansi pa lamulo limodzi, osati pansi pa bungwe. Ngati izi zikanakhala bungwe, ine ndikanachokapo pa nsanja pano pompano. Ine ndilibe kanthu kochita ndi izo. Chimene ichi chili, ichi chiyenera kukhala chiyanjano, ndipo osati chiyanjano chaka chikhulupiriro kena, koma chiyanjano mwa Khristu, mwa mphamvu ya chiukitsiro chake. Icho ndicho chinthu chimene chimabweretsa moyo. Ichi chimabweretsa kubadwa. Ndipo kubadwa kusanabwere, ife tikuzindikira kuti pamayenera kukhala kaye kufa kusanachitike kubadwa. Ndipo kubadwa ndi nyansi, nesindikusamala kuti kubadwako ndi kwa mtundu wanji. Ngati iko kukuchitikira mkhola la nkhumba kapena kulikonse kumene kuli, ndi nyansi. Ndipo chimodzimodzinso ndi kubadwa katsopano, iko kumakupangitsa iwe kumachita zinthu zimene mwawamba iwe sungathe kulingalira kuti iwe ungazichite. Koma pamene iwe wakonzeka kuti ufe kwa iwe mwini, pamenepo iwe umabadwa kachiwiri, cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Yesu ndiye zinthu zimatseguka, ndipo moyo umasanduka chooneka mwatsopano kwa iwe, chifukwa iwe walandira umunthu wa Yesu Khristu. Ndipo osati lingaliro lina kapena kachikhulupiriro kena, kapena ngakhale kwa mawu olembedwa, iwo amayenera kuti afulumizitsidwe ndi Mzimu Woyera. Zilibe kanthu kuti inu muli ndi za Mulungu zochuluka bwanji, izo zangokhala pamenepo zakufa. Ine ndikhoza kukhala ndi tirigu wodzaza mʼdzanja mpaka na iye atafika pa dongosolo limene angakhoze kufulumizitsidwa. Tiriguyo sangakhale nkomwe ndi moyo. Ndipo iwe ukhoza kukhala ndi digri ya udokotala, PHLL, chilichonse chimene iwe ungachifune. Koma mpaka na pamene Mzimu Woyera ungabwere pamenepo, ndikudzawafulumizitsa iwo kwa iwe, ngati chokuchitikira chako chako ndi Mulungu. Ndiye tiriguyo sangachite bwino. Kuphunzira kwako ndikopanda ntchito. Monga bambo wa Chingerezi uyu analankhulira usiku wina kuno, ine ndinali wodabwa kwambiri ndi zimenezo. Kuphunzira konse kumene iye anali nako, monga Paulo, iye anachita kuiwala zonse zimene iye ankazidziwa kuti akamupeze Khristu. Kumakachita zinthu zimene iye ankaganiza kuti iye sangathe kuzichita. Koma umo ndi mmene Mulungu amachitira. Iye amatichepetsa ife mu dongosolo lathu la maphunziro. Sikuti ine ndikuyesera kuthandizira umbuli, koma ine ndikuyesera kuti ndikuwuzeni inu kusiyana kwake. Maphunziro sangathe konse kubweretsa moyo. Chimatengera Mzimu wa Mulungu kuti ubweretse moyo, ndipo moyo umenewo suyenera kungobwera kuchokera ku chitsitsimutso cha nzeru ya mmutu yokha. Uyenera kubwera kuchokera ku Baibulo, chitsitsimutso cha mawu. Ndipo mawu amenewo ali omwewo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo pamene iwo agwa lero, ndi kudzafulumizitsa inu mumakhala nazo zotsatira zomwezo, zimene inu mumazipeza mumachitidwe 2. Ndende. Nthawi zonse zakhala zili, ndipo nthawi zonse zidzakhala choncho, chifukwa ndi Mzimu wa Mulungu umene umapanga chikhalidwecho. Zimatengera chikhalidwe cha pamalopo kuti zinthu zichitike. Chifukwa chake inu amuna nthawi zonse mumaphunzitsidwa, muziwabweretsa ana anu kuno chabwino. Ndithu ndi izo nzoona. Ine ndinalokondwa kumuona mwana wanga wankazi Rebecca akulowa ndi kudzakhala pansi maminiti pang'ono apitawo. Ena a inu munandiona ine ndikutsinzinira mkazi uyu anali mwana wanga wankazi, kotero iye analowa ndikudzakhala pansi. Ine ndikufuna kuti iye alandire ubatizo wa Mzimu. Ndipo ndichifukwa chake iye ali muno mu msonkhano, ndicho cholinga chake cha zimenezo. Zimatengera chikhalidwe cha pamalopo. Monga Dr. Bosworth wokalamba ankakonda kunena, imukhoza kutenga dzira la nkhuku ndi kukaliyika ilo kuti kamwana kagalu kakhalire ilo liswa nkhuku. Fwa chiyani? Chifukwa ilo ndi dzira, ndipo lapeza chikhalidwe cha pamalo cholondola. Ine sindikusamala kana ndinu wa Methodist, Baptist, Presbyterian. Mukakhala muchikhalidwe cholondola, muswa mwana wobadwa kumene wa Mulungu. Ndi chikhalidwe cha pamalo chimene chimachita zimenezo. Zibe kanthu kuti inu muli ndi chisonyezo chotani cha chipembedzo. Ndinkakonda kuweta ng'ombe, ine ndinkaona woweta ziweto pamene ife tikuzengera izo mu nkhalango kuchokera ku malo a nsipu kumapita nazo kodyetsera ziweto ndi kukazika izo mu nkhalango. Iye ankakhoza kuima pamenepo ndi kumaziyang'ana izo pamene izo zikudutsa pa chipata pa mpanda wa kulowerera. Iye samakhala ndi chidu kwambiri pa mtundu, chifukwa panali pakudutsa maonekedwe onse a mitundu. Koma panali chinthu chimodzi chimene iye anali kuonetsetsa, chizindikiro cha mtundu wa magazi. Mayenera kukhala mtundu weniweni wa Hereford, apo ayi simaloledwa kulowa mu nkhalango imeneyo, chifukwa anali a Hereford Association amene amadyetsera mu nkhalango imeneyo. Iyo imayenera kukhala ndi chizindikiro cha mtundu wa magazi kuti asunge mtundu olondola. Ndipo ine ndikuganiza kuti umo ndi momwe ziti zidzakhalire pa tsiku la chiweruzo. Iye sadzandifunsa ine ngati ndinali wa Methodist, Baptist, Pentecost kapena wa Presbyterian. Koma iye adzayang'ana kuti aone chisonyezo cha mtundu wa magazi. Pamene ine ndiona magazi, ine ndidzapitirira inu. Chinthu chake ndi chimenecho. Kutero ife tikupeza kuti zitsime izi, izo zikakhala kwa kanthawi, izo zimasanduka zithapi, ndipo izo sizimakhalanso zabwino. Ndipo izo zimasanduka kenako aponso, zimasanduka mokhalamo achule ndi abuluzi, ndi njoka, ndi nsikidzi, ndi majeremusi, ndi zina zili zonse, chifukwa chikhalidwe chake cha chithapi, chachikankhira icho mu zimenezo. Kodi inu mungalingalire zokokoloka kuchokera pa denga la Balani, kapena kuchokera pa nyumba ya pafupi ndi Balani, kapena paliponse pamene pangakhale doti ndi mtundu wanji wa nsikidzi ndi majeremusi ndi zili zonse zimene zingakokoledwere mu chitsime ichi. Tsopano, icho ndi chitsanzo changwiro cha mtundu uliwonse wakachitidwe kopangidwa ndi munthu. Iye ndi wolephera kuyamba ndi kuyamba, chifukwa chake iye amasowa mpulumutsi. Iye sangathe kuzipulumutsa yekha, iye sangathe kuchita kanthu pa izi. Iye ndi wotayika kuyamba ndi kuyamba, iye anabadwira mu dziko ochimwa. Iye amabwera ku dziko akulankhula mabodza, iye ndi wabodza kuyamba ndi kuyamba. Kotero iye angathe bwanji mu dziko kuti azidzithandizira yekha? Angathe bwanji munthu woyera? Palibepo munthu woyera. Palibepo mpingo oyera, mzimu oyera ndiye, osati mpingo oyera, anthu oyera, ndi mzimu oyera pakati pa anthu, ndicho chimene icho chili. Amen. Osati phiri loyera kumene Petro ndi iwo anayimapo, phiriro silinali loyera. Koma ndi Mulungu oyera, anali pa phiriro, amene analipanga iro kukhala loyera. Osati munthu oyera, ndi mzimu oyera, ukugwiritsidwa ntchito mwa munthu ameneyo, zimene zimamupanga iye kukhala loyera. Osati munthuyo, koma umunthu wa mzimu woyera. Si munthuyo chifukwa iye ali munthu chabe, wobadwa mu tchimo, oumbidwa mukusayeruzika, wobwera ku dziko lapansi akulankhula mabodza. Kachitidwe kalikonse kopangidwa ndi munthu, kama musunga iye kukhala mu zimenezo, iye amachipangitsa khungu chinthucho kwa nzeru, maso a nzeru, kuti waziganiza kuti ine ndine watchalichi. Dzina langa lili pa buku, ine ndachita ichi, abambo anga anali ichi. Ndi zina zotero. Zimenezo zikumveka mwabwino, chimene izo ndi momwemo. Ndilibe kanthu kotsutsana nazo izo. Kumabe mzanga, Yesu anati, ukapoka munthu abadwe kachiwiri, Yesu angathe nkomwe kuuona. Kuuona pamenepo, sizikutanthauza kuti iye aziona ndi maso ake, koma aziumvetsa ufumu wakumwamba. Mpaka na iwe utabadwiramo. Angathe bwanji mlaliki wa Chibaptist uyu? Angathe bwanji mwamuna uyo amene anayima pamenepo akutsutsidwa ndi kusekedwa chifukwa cha ichi? Mukuona? Mulibe kanthu mwa iye kamene kangathe nkomwe kulandira ichi. Koma Mulungu anachita zimenezo. Mukuona? Mulungu anamupatsa iye mzimu woyera. Iye anaonetsera kuti ichi sichinali chinyengo. Awa ndi mawu. Iye amangowamva iwo kuchokera kulingaliro la kusikulu, ndipo iwo amayesera kuti awatenge onse madaliso a Mulungu ndi kuayika iwo pa tsiku limene linadutsa kale. Mwaliko wang'ono wa Chibaptisti kuno osati kale litali wakhala pomwe pano mmawuno. Ndipo iye anabwera kwa ine, ndipo iye anati, Mbale Branham, pali chinthu chimodzi chimene inu mukuchita chimene chili cholakwika. Ine ndinati, ndithandizeni ine. Ndipo iye anati, inu, ine ndikuganiza ndinu munthu woona mtima, ndinso wabwino. Koma, ine ndinati, zikomwe Bwana. Iye anati, koma pali chinthu chimodzi chimene inu mukuchita molakwitsa. Ine ndinati, ine ndikuyembekeza Ambuye angopeza chinthu chimodzi cholakwika. Ndipo iye anati, chabwino, pali, ichi ndicho chimene inu mukuchita chimene chili cholakwika. Anati, inu mukuyesera kuti muyambitse ku dziko lapansi, utumiki wa utumwi. Ndipo anati, utumiki wa utumwi unatha ndi atumwi. Ine ndinati, monga wa Baptist kwa wa Baptist, ine ndikufuna kuti ndikufunse ninu funso. Anati, chiyani? Ine ndinati, kodi inu mukukhulupirira kuti mawu a Mulungu ndi wouziridwa chiduswa chilichonse cha iwo? Iye anati, bwanji, ndithudi. Ine ndinati, ndiye iye anati, musaonjezere mawu amodzi kapena kuchotsapo amodzi, pakuti ndiye ine ndinati, ine ndikusonyezani inu pamene daliso la utumwi linadzabwera pa anthu mwa lonjezo la Mulungu. Tsopano inu mundisonyeze ine lonjezo la Mulungu ndi pamene ilo linachotsedwa pa anthu. Mukuona, ngati inu simungathe kundisonyeza izo mu mawu, ndiye muyiwale za zimenezo. Mukuona, ine ndinati, chifukwa icho chikupitirirabe. Iye sana nene kanthu kwa maminiti pang'ono. ndipo kotero ine ndinati chabwino ndiye mbale ine ndikufuna kuti ndikufunse iwe ichi. Petro anayambisa uthenga wa utumwi pa tsiku la Pentekoste, ndipo ife tonse tikudziwa kuti zimenezo ndizoona chifukwa iye anali mafungulo a ufumu amene Yesu anali atamupatsa iye. Ndipo tsopano taonani zimene iye ananena. Iye anati, lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulukiro cha machimo, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera, kuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ndiye ngati pali malo pamene iye anawachotsapo iwo, ndiye ndi chiyani chinachitika kwa mawu a Petro pa tsiku la Pentekoste? Mukuona? Ayi, sizinathe nkomwe. Okondedwa mwana wankhosa wakufa, mwazi wanu ofunika, sudzataya konse mphamvu yake, mpaka mpingo onse wa Mulungu woomboledwa udzapulumutsidwe nkusadzachimwanso. Ndiye mu nyimbo yogoma ya ulemu ine ndidzayimba mphamvu yanu yopulumutsa, pamene lilime losatha kulankhula la chibwibwi lidzakhala chete mʼmanda. Mulungu mundithandize ine kuti ndizikhulupirira zimenezo ndi kuzigwira izo, ndi ife tonse ndikuyima nazo izo, chifukwa izo ndi choonadi cha uthenga. Inde Bwana, mkwa nzelu asamayangane nkomwe pa zinthu izi, ndipo azidziwa kuti izo sizingagwire ntchito, izo sizinayambe zagwirapo ntchito. Chipembedzo cha chibungwe ndi izo kuchitikira za chibungwe sizingagwire ntchito nkomwe mukukhalapo kwa Mulungu. Izo ziyenera kubwera mosayipitsidwa kuchokera kwa Mulungu. Izo sizinayambe zagwiritsidwapo ntchito nkomwe ndi Mulungu, palibe nthawi mbuyo mumene Mulungu anayamba wagwiritsapo ntchito kachitidwe koteroko. Tsopano inu, inu mumapeza za mamembala ndi zinthu monga choncho, koma ine ndikutanthauza mbewu yoona ya Mulungu, dalitsolo nga limene linago pa tsiku la Pentekoste. Izo sizimabwera nkomwe ndi bungwe, izo zimabwera ndi kubadwa, kubadwa kachiwiri. Ife tikuyitanidwa kuti timutenge Israeli ngati chitsanzo chimene iwo akhala ali. Taonani, iwo amusiya iye kasupe wawo woperekedwa, ndipo anali atazibolera okha zitsime. Kodi inu mungalingalire chinthucho pamene munthu ali pa chitsime cha kasupe akumwa? Ndiyeno nkumafuna kuti azipangire yekha chitsime, mukuona kuti azimwa kuchokera mwa icho. Tsopano ndi chimene mneneri amanena, icho ndicho chimene mawu a Mulungu amanena, chimene Mulungu amanena kwa mneneri. Inu mwandisiya ine ndipo mwandileka ine kasupe wa madzi a moyo, ndipo mwazibolera nokha zitsime zimene zili zong'aluka, ndipo izo zikuukha. Mukuona china chake, iwo ankafuna china chake chimene iwo akanamachilamulira, kapena kuonetsa chimene iwo anali atachita. Uko ndiko kupusa kwa chipembedzo cha bungwe. Icho nthawi zonse chimayesera, iwo amayenera kukhala ndi china chake mwa icho iwo eni. Iwo amayenera kukhala ndi machitidwe onse awa ndi magulu ndi zinthu. Ndipo ine ndi wa ili tsopano. Malo mungokhala anaodzichepetsa a Mulungu, iwo akufuna china chake chimene iwo akhoza kudzionetsera okha. Malo momulola Mulungu kuchita izo mwa njira yake, iwo ankafuna kuchita izo mwa njira yawo. Ndipo umo ndi momwe kachitidwe kautengera mpingo lero, osati kachitidwe kalikonse. Wina akufuna izi mwa njira iyi, wina akufuna izo mwa njira iyo. Ngati iwe uli wa Methodist, iwo uyenera kukhala ichi mwa njira iyi. Wa Baptist mwa njira iyi. Wa Presbyteria Katolika kaya chiyani, iwo alinako kachitidwe kawo. Ndilibe chotsutsana ndi zimenezo, koma izo sizimene ine ndikunena. Munthu akufuna njira yake yochitira izo, ndipo Mulungu alinayo njira yake yochitira izo. Ndipo iye anati, inu mwagwiritsitsa kwa njira yanu chitsime chong'aluka, ndipo simukufuna kulandira njira yanga, njira ya moyo. Ndipo icho chili chinthu chimodzimodzi monga zili lero lino, icho sichinasinthe mpangono pomwe. Lingalirani mmene apusira munthu osiya chitsime cha kasupe cha madzi oyera obwatamuka, ndipo kenako iye akufuna kuti apite ku chitsime chong'aluka chimene iye wadzipangira yekha. Ndi kukadzikumbira iye yekha chitsime chokhala ndi zinyalala, izo zimene zakokoledwa pa denga la Balani kugwera mu icho, ndiye nkumamwa kuchokera mwa icho. Pali cholakwika ndi thudi ndi maganizidwe a munthu ameneyo. Ndipo pamene munthu agwiritsitsa kwa mamvetsedwe a mpingo a lemba, malo mulandira mzimu woyera umene umatsimikizira lembalo ndi kulipangitsa ilo kukhala chenicheni kwa inu, pali china chake cholakwika mwa uzimu ndi munthu ameneyo. Uku ndi kulondola ndende ndi thudi mzimu woyera. Aliyense alinako kutanthauzira kwa Baibulo lawo zimene iwe ukuganiza kuti ndi zoona. Mulungu samasowa chithandizo chanu. Mulungu samasowa kutanthauzira kwanu. Mulungu ndi wodzitanthauzira iye yekha. Mulungu amachita kutanthauzira momwe iye mwanjira imene iye anati iye akanadzachitira izo. Mbuye ananena pachiyambi pakhale kuwala ndipo panakhala kuwala. Zimenezo sizikusowa kutanthauzira kulikonse. Izo ndi zimene Mulungu anachita. Iye anati namwali adzayima. Iye anati Herode, izo sizinasowa kutanthauzira kulikonse. Iye anati iye akanadzatsanulira mzimu wake panofu uliwonse. Iye anati Herode, izo sizinasowa kutanthauzira kulikonse. Mulungu amatanthauzira mawu ake omwe powatsimikizira iwo ndi kuwaonetsera iwo ndipo watsimikizira iwo. Ndimene mneneli anatsimikiziridwa kuti anali wa Mulungu. Iye anati ngati akhalapo mmodzi pakati panu amene ali wa uzimu kapena mneneli, ine Ambuye ndidzadzipangisa ndekha kudziwika kwa iye mwamasomphenya ndi zizalankhula naye kudzera m'maloto. Ndipo zimene iye anena zikachitika ndiye muzimuopa iye. Koma ngati izo sizitero musachite zimenezo. Ndi chinthu chofanana ndi pamene Mulungu alankhula mawu ake ndipo munthu nkuti mawu ndi awa. Ndipo izo ndikuchitika mwanjira yomweyo ndiye kuti ndi Mulungu akuchita zimenezo. Koma ngati iye anena kuti zili mwanjira iyi ndipo masiku ake anapita bwanji zimatenga zonse. Iye akufikitsa mkate kwa anjala mdzanja lake kupatsa ana ndi kuwalandanso iwo. Ndipo iwo nkumakhala ndi njala. Inu mungafunirenji kuti muzimu akuchokera mu chitsime pamene chitsime cha kasupe ichi chili pamenepo? Kodi kasupe wa moyo ndi chiyani tsopano? Kodi kasupe wa moyo ndi chiyani? Kasupe wa madzi a moyo. Chitsime cha kasupe ife tingachifanizitse ndi chimenecho. Tsopano ine ndikufuna kuti inu muone kusiyana kwa pakati pa chitsime ndi kasupe wa madzi a moyo. Chitsime cha kasupe ndi chitsime chakale chong'aluka kunja uko chodzaza ndi nsikidzi, abuluzi, achule, majeremusi zinazotero. Mukuona papa pali chitsime cha kasupe. Tsopano penyani izi, icho chimazithandiza chokha. Inu simumasowa kuti mupeze machitidwe akulu aliwonse ndi kubweretsamo ndalama zambiri mu ichi. Inu simumasowa kujoinisa mamembala ambiri, icho chimazisamalira mamembala ake a mzimu wa moyo mwa iwo akugwira ntchito. Zindikirani madzi amene amabwera kuchokera mwa icho atsopano angwiro ndipo oyera, osati chitsime chithaphwi china chake chimene chalimbikitsidwa ndi malingaliro 40-50 osiyanasiyana onena kuti ichi ndi cholondola ndipo icho ndi cholondola ndi lingaliro ili ndi kumavota ndi kuitanizana. Ndipo pamene iwo akutero ndiyeno iwo amapanga chipembedzo kuchokera mwa zimenezo. Awa ndi mawu a Mulungu angwiro ndi oyera osayipitsidwa obwera kuchokera ku dzanja la Mulungu. Ichi ndi chitsime cha kasupe chenicheni. Zindikirani chinsinsi cha mphamvu yake chimakhala mkati mwakemo. Munthu sangathe kuchipeza icho. Mtundu wina wa mphamvu pansi pake imene ikupanga ichi kukankhira mmwamba. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinkakonda ndinali woyang'anira nyama wa boma la Indiana. Ine ndinkakonda kumadutsa pafupi ndi mu Harrison County. Chitsime china kasupe icho nthawi zonse chinali chikubwata muka. Ndipo basi icho chinkaoneka ngati kuti chinali chinthu chosangalala kwambiri. Kaya chisanu chikhali chili pansi, aisi anali atagwirana, kaya kunali kutazizira chotani, icho chimakhala chikubwata mukabe. Mene kunali madamu ndi mathanki opangidwa ndi munthu okhala ndi achule ndi zili zonse zimakhala zitachita chisanu zitaundana. Ndipo izo zimakasonyeza kuti chipembedzo chilichonse chimene chikudutsa mukusowa pang'ono kwa mzimu kapena kusintha pang'ono kwa chikhalidwe chapamalo chikhoza kuzizidwa nkuundana. Koma chitsime cha kasupe cha Mulungu iye ali yali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Icho chimakhala chikubwatamutsa zinthu zonse mwa icho ndi kutayidwa kunja kwa icho. Ndipo simakhala chilichonse mmenemo kuyamba ndi kuyamba. Ndipo chilichonse chikalowa mwa icho chimakankhira icho nkuchichotsamo. Chinthu chimenecho chinali chikubwatamuka monga choncho. Ndipo ine ndinati ndinakhala pansi pamenepo tsiku lina. Ine ndinaganiza, ine ndikukhulupirira, ine ndikalankhula ndi kasupe ameneyo kwa mphindi chabe. Ine ndinavula chipewa changa ndipo ine ndinati kodi iwe wasangalala ndi chiyani? Kodi iwe ukubwatamuka ndi chiyani? Mwina ndi chifukwa chakuti agwape amadzama kuchokera mwa iwe apo ndi apo. Ngati iye akanatha kulankhula iye akanati ayi. Ine ndinati mwina ndi chifukwa chakuti ine ndikumwa kuchokera mwa iwe. Ayi, sizimenezo ayi. Ine ndinati chabwino, ndi chiyani chikupangitsa iwe kukhala wopanda zinyalala woyera chotere? Kotero nchiyani? Nchiyani chimene chikubwatamukacho? Chimene chikupangitsa iwe kubwatamuka wodzaza chimwemwe nthawi zonse? Ndipo palibe chimene chingakupangitse iwe kuchita chisanu. Iwe ukumakhavukira mmwamba mumlengalenga ndipo mulibemo kanthu kalikonse madzi oyera. Ngati iye akanalankhula kwa ine, inu mukudziwa chimene chitsime chimenecho chikananena, icho chikanati, mʼbale Branham, sindine amene ndikubwatamuka. China chake kuseli kwa ine, chikundibwatamutsa ine. Ndipo umo ndi mmene izi zimakhalira. Awo ndi mawu osakhala bwino. Koma inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Ndipo umo ndi momwe zimakhalira ndi chokuchitikira chakubadwa kachiwiri. Iwo malephera kuti uzigwire izo. Chimakhala chi chitsime cha madzi mkati mwako chikubwatamuka kukalowa ku moyo osatha. Mukuona pamakhala china chake cha izo. Imene iwe sumakhala ndi kanthu kochita nazo. Mathanki opangidwa ndi munthu akhoza kuchita chisanu. Ndipo iwe nkumapempha chitsitsimutso ndi zina zonse. Koma munthu amene ali pansi pakasupe ameneyo. Amene amakhala moyo mukasupe ameneyo, zimakhala usana ndi usiku. Ayi, iwe sumachita kuyembekezera pa mvula za mderalo ndi zitsitsimutso za mderalo. Iwe umakhala odzazidwa ndi izo. Ine ndidzampasa iye kasupe wa moyo mwa iye akubwatamuka. Pali china chake mwa ichi chimene chimakhala chatsopano tsiku ndi tsiku, changwiro ndi choyera. Ndi mawu a Mulungu osayipitsidwa mu mtima mwako ndi mkamwa mwako. Akuzitsimikizira okha, akuzilankhulira okha. Ine sindikusamala kaya mvula ikuvumba, kaya kukuchita chisanu, kaya ndi nyengo ya mtundu wanji. Iwe umakhala okondwabe chifukwa mzimu woyera uli mmenemo ukubwatamuka. Iyi ndi mphamvu yobisika. Onani, oh, chinsisi chake chimakhala mkati mwakemo. Icho chimadzipereka chokha mwaulere kwa aliyense amene adzamwe ndi kugwiritsa ntchito katundu wake. Tsopano inu simumachita kusankha ndi kuti chabwino, tsopano ine ndikuyenera kuti ndipite ku mpingo wa Methodist, chifukwa ndine wa Methodist, kuti ndikakhale ndi chitsitsimutso. Ine ndikuyenera kuti ndipite kuno, koma ngati ine ndikuyenera kuti ndipite ku Chipentekoste, chifukwa ndine wa chitsitsimutso cha Chipentekoste. Ine ndikukuwuzani inu, pamene inu mukhala nacho chitsime icho cha madzi otumphukira mmwamba, kasupe uja, pamene inu mukumwa pamenepo, sipamakhala kusiyana. Iwe umadzipereka kwa chilichonse chimene chingabwerepo. Iwe umakhala ololera kuti upereke chiyembekezo cha moyo kwa wakatolika, kwa wachiprotestant, kwa muyuda, kwa wachikunja, kapena chilichonse chimene chili. Iwe kweni kweni uli ndi china chake mwa iwe. Chimene chikuchita zimenezo. Inu mukuzindikira chinthu china cha ichi. Inu simumasowa kuti muzichipopa icho. Inu simumasowa kuti muzichikoka icho. Ndi kupopa icho. Ine ndaonapo zambiri za izo mpaka izo zimandidwalitsa ine. Kupopa china chake. Kuimbira nyimbo. Ndi kumalumphalumpha. Kapena mulu waukulu wa zolemba mtauni. Ndi zikwangwani za zikulu. Mamuna wa olali. Ndipo mamuna mmodzi yekha wa olali. Ndipo ameneyo ndi Yesu Kristu. Amene ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Alipo mtumiki mmodzi yekha ochokera kwa Mulungu, ndipo ameneyo ndiye Yesu Kristu. Inde Bwana. Inu simumasowa kuti muzichita kupopa ichi, kapena kukokera ichi pansi, kapena osati. Inu simumasowa kuti muchite kujoina ichi, inu mumangochitenga icho mwaulere. Amen. Ine ndine kasupe wa madzi a moyo, inu mwandisiya ine. Mwapita ndipo mwakadzipangira nokha mathanki ena. Tsopano inu simukusowa kuchita kupopa ichi, kukoka ichi, ndi kukajoina icho, kukumba ichi. Palibe china chake. Inu mukungosowa kuchitenga ichi mwaulere. Inu simukusowa za umulungu zopanga munthu kukhala sefa ya sanza mkomwe kuti izikuwuzani inu chimene chikudutsa mu ichi. Chimene ichi chachita. Ayi. Za umulungu zopanga munthu zakachitidwe kena kama phunziro, chipembedzo. Chozilungamisa wekha muichi, kapena chitsime china chakachitidwe kachipembedzo. Inu simukusowa zimenezo. Ichi sichisowa kukhala pamenepo. Inu mukaika sanza pa icho, icho chingaiponyere iyo mwamba mu mlengalenga. Icho sichimakhala ndi chochita ndi ichi. Icho chimadzithandiza chokha. Icho ndi mphamvu ya Mulungu yotumphukira kupita mu moyo. Munthu angasiyire nji chinthu ngati chimenecho, kuti akalowe mukachitidwe ndi zosati kuti ine ndingathe kuzinena. Ichi sichimasowa sefa ya nsanza. Ichi sichimasowa zimenezo. Ichi sichimasowa kukhalapo. Sichimasowa kudalira mvula za mderalo kuti chidzazidwe. Ichi chimakhala chodzaza nthawi zonse. Amen. Mwamuna, ine ndimawamva iwo akunena kuti ine ndangokhala pansi mmatopelero. Oh my. Oh, ndine wokondwa kuti ndikukhala moyo mukukhalapo kwa Mulungu. Kaya zinthu zikuyenda bwino kapena sizikuyenda bwino, iyeyo ali moyo wanga. Amen. Iye ali moyo wathu. Iye ali moyo. Moyo ochuluka. inde bwana ndi ndipo taonani chimene iwo umatichitira ife amvu yake ndi chiyero chake zili mkati mwakemo siusowa kupukusa kuchokera kuchitsime kapena kachidwe kena kalikonse wina wake akuti chabwino khadi yanu ya chiyanjano ndi yotani tiye ntione ngati inu muli wa baptist wabwino ine ndiona ngati inu muli nayo khadi kapena wachipentekoste wabwino ngati inu ndinu wa umodzi uwili utatu kapena china chake kuona ichi sichimasowa kupukusa kulikonse ichi nthawi zonse chimakhala chikupita eya inu mukudziwa ine ndinali nacho chitsime chakale ichi ine ndinkachita kutsira madzi mmenemo ndikupukusa ndi pampu yakale yoyamwa iyi kuti atulukemo mmenemo inu mukudziwa kutsiramo madzi owonjezera mmenemo ndipo ndinkangotsanuliramo mulu wa nsikidzi ndi zinthu mmenemo kuti ndipopemo nsikidzi ndi zinthu umu ndi momwe zilili basi ndi zina za zitsitsimutso zakachitidwe izi koma tikuthokoza mulungu alipo kasupe odzaza ndi magazi mmene ochimwa akagweramo pansi mmagaziwo inu simumapanga mamembala achalichi inu mumawapanga akhristu kuchokera mwa iwo pamene iwo abwera kukasupe ameneyo mungamusire njikasupe wa madzi amoyo kuti muzikamwa pa chithapwi ngati chimenecho sipamakhala kupopa amvu yake imakhala mkati mwakemo icho sichisowa kupukusa inde bwana pakuti pachokha moyo wake omwe uli mwa ichocho umo ndi momwe mbewu ya mulungu imakhalira mu mtima wa munthu moyo wa mulungu umakhala mwa munthuyo payekha osati mu mpingo mwa inu uli mwa inu inuyo ndi amene muli nayo nyongolosi ya moyo mwa inuyo kulawa kumodzi kokha kwa ichi zimakhala zokhutitsa kwa azilaliki a mitundu yonse mfunseni wa nsembe wa chikatolika mfunseni wa baptist chilichonse chimene chili kulawa kumodzi kokha kwa madzi atsopano opambana apa chitsime cha kasupe awa ine ndikuwuzani inu ndi zokhutitsa kuti icho ndi choonadi moyo wanu wa njala mulimonse zimakhala zokhutitsa kwa waludzu mulimonse tsopano ngati inu simukuchita ludzu wachibaptist wang'ono uyu iye sankachita ludzu kuyamba ndi kuyamba koma pamene iye anachita ludzu madziwo polawa ankamveka abwino kwambiri uko nkulondola koma inu muyenera kuchita ludzu ludzu lodala monga yesu analitchulira ilo wodala muli inu pamene inu mukhala ndi njala ndi ludzu lachilungamo pakuti inu mudzakhutitsidwa ndipo yesu ananena zimenezo mzanga inde bwana icho ndi kasupe wodala kwa aludzu chifukwa chiyani kuti wina azifuna kusinthanitsa ichi ndi chithapwi iwe ungafunirenji kusinthanitsa chitsime cha kasupe ndi madzi achithapwi odzaza ndi nsikidzi ndi uve wa mitundu yonse wa malingaliro opangidwa ndi munthu zimene mulungu anati kuonjezera amodzi kwa mawu ake kapena kuchotsera amodzi a mawu ake gawo lake lidzachotsedwa mu buku la moyo ndipo pamene mulungu analonjeza kuti iye akanadzasimikizira mawu awa mu kambado kalikonse pakuti lonjezano lili kwa inu ndi ana anu ndi iwo amene ali kutali onse amene ambuye mulungu wathu adzawayitana chifukwa chiyani kuti inu muzipopa ndi pampu ya dongosolo lina imene yakhala chithapwi kwa zaka kuchokera ku mana ena akale mwina manawo anali abwino ndilibe choti ndizitsutse zimenezo masiku a Martin Luther masiku a ichi ndi masiku a icho ndi okonzanso enawo palibepo kanthu pamenepo koma amenewo ndi mana amene anagwa nthawi yayitali yapitayo ngati ife titazindikira mu baibulo kuti iwo ankawatola iwo tsiku ndi tsiku iwo ankayenera kutenga atsopano akakhala kuti akhalitsa pang'ono iwo ankavunda iwo sangavunde popanda kusungunuka iwo ayenera kuti amakhala ndi bakiteriya mkati mwake kapena china chake chovundisa iwo ife tikudziwa kuti izo zimakhala chomwecho ndipo kachitidwenso kamakhala chimodzimodzi kakatha kukhala pamenepo kuchokera ku chitsitsimso china chachikulu kukafika ku china ndipo iko kamavunda ndipo kamadzaza ndi nsikidzi ndipo kamakhala ngati chitsime chodzaza ndi mbululu monga ife tinkakonda kuzitchulira izo nsikidzi zakale zazing'ono zimene zimayendayenda mmenemo ndipo ilo ndi limene lili vuto ndizo wachitikira anthu zambiri lero iwo amangokhala atadzazidwa ndi mbululu zikuyendayenda kwa wina ndi inzake ndi ina kwa inzake manena nthano zimene mulibemo choonadi mwa izo mkomwe uko nkulondola mayendayenda kuchokera kwa ina ndi inzake ine ndinali wa methodist ine ndinajawina baptist ine ndinali wa katolika ine ndinapita kuti ndikakhale ichi ine ndinapita kuti ndikakhale icho izo ndi mbululu basi oh chiwaleni chinthu chonsecho ndipo mubwere kukasupe amen chitsime cha kasupe kukhalapo kwa nthawi zonse kwa Khristu. Ine ndikumukhulupirira Iye kuti ndikasupe wa moyo osatha. Pamene inu mukutunga ochuluka kuchokera kwa Iye, pomweponso amakhala watsopano, ndi pamenenso amazizilira, ndikumakhala wabwino, ndikumakoma mozuna. Ine ndakhala ndikumutumikira Iye tsopano kwa zaka 33. Ndipo tsiku lililonse limakomerakomerabe kuposa ilo linali dzulo lake. Ine sindinakhalepo. Iye anati, inu simudzakhala konse ndi ludzu ngati ife tidzimwa madzi amenewa. Mukuona kupambana kwake kwa iwo. Oh, Israeli anachita monga ambiri amachitira lero. Iwo anasiya kasupe wa madzi amoyo, anapita ndi kukadzikumbira okha zitsime. Tsopano tilankhule za chisomo kwa mphindi chabe, chimene chisomo cha Mulungu. Ife tili nawo malamulo nditi malamulo, ndipo ngati inu simungafikire pa muyezo uwu, ine ndili ndi ndodo ya mulingo ya chipembedzo. Ngati inu simukwanira pa umenewo, mukuyenera kutero, inu simungathe kulowa ndi zina zotero. Koma Mulungu amatipulumutsa ife mwachisomo, osati ndi ndodo ya mulingo. Mukuona? Koma Mulungu tikulankhula za chisomo tsopano. Basi momwe izi zinachitikira, umwa kuchokera kwa Iye, kuchokera ku ndodo ya mulingo iyi. Ng'udza Israeli ong'ung'udza, taonani. Iye anati, ndipo ine ndidzakuchezeraninso inu. Taonani mulemba, zindikirani. Iye adzawayesa iwo, adzawachezeranso iwo kachiwiri. Israeli ong'ung'udza pa nyanja yofira, anayitanidwa kuti azimutsatira Iye podzera m'madzi achithaphwi aku Igupto, kuti akakhale anthu aufulu. Iwo anali akapolo, iwo anayitanidwa kuti abwere adzakhale anthu aufulu. Imodzi ndi Iye adzatuluke podzera nyanja yakufa, nyanja yakufa, nyanja yofira kani. Adzatuluke podzera kumeneko kuti akalowe muchipululu, kuti akabweretse kulekanitsa pakati pa iwo ndi otsanzira, oyesera kuti atsanzire zimenezo asanachite mdulidwe. Oh, icho ndi chimene chinayambitsa vutolo. Mmodzi aliyense wa iwo anafa muchi kapena munyanja momwemo. Farao ndi ankhondo ake. Iwo anaona anthu akuyenda ndi mphamvu ya uzimu. Kotero iwo anabwerapo ndipo anakayesera kuti akatsanzire zimenezo, asanawerengedwe nawo mudalitso. Ndipo pamene iwo anatero, iwo anafa. Uko kunali kufanizitsa kwa chithupithupi. Munthu amene amayesera kuti achite zimenezo, kuyesera kuti atsanzire china chake, ndiye kuti iye akupanga kufanizitsa kwa chithupithupi kwa Mkhristu weniweni. Mʼbale wanga wachimwenyapo akudziwa zimenezo. Muzangobwera chaku Bombay, ndipo inu mudzaona anthu kumeneko achihindu ndiye naotero, atazigonetsa pa zisonga ndipa akuyenda pa magalasi ndi kumayenda pa moto kuti asonyezere zimene iwo angathe kuchita ndi zinthu monga. Kumeneko ndikutsanzira kwa chithupithupi kwa munthu wina wakunkhalango uko, amachita zimenezo popereka nsembe kwa Mulungu wake. Ife timazipeza zimenezo pakati pa moyo onse wachipembedzo, kutsanzira kwa chithupithupi, wina kumayesera kuti akhale ngati winayo. Pali chitsanzo chimodzi chokha chomwe inu mukufunika kufanana nacho, chimenecho ndicho kufanana nandi Yesu Khristu, amene anali mawu. Ndiyeno pamene mawu a Mulungu abwera kwa inu, iwo amadzakhala chimodzimodzi. Koma Mulungu anawatsogolerabe iwo mpaka na ku dziko lolonjezedwa muli monse. Iwo anakapeza nawonso thanki iliyonse. Pamene iwo anawuyamba odzera mchipululu pa ulendo wawo tsopano, iwo atatha kuzilekanitsa, iwo anakapeza kuti thanki iliyonse inali tauma kwa iwo. Ndipo inu mudzapeza chinthu chomwecho mʼbale, pamene inu mwayamba ulendo uwu wa ku dziko lolonjezedwa. Inu mudzapeza zitseko zitatsekedwa, monga ananenera mulaliki wang'ono uja wa Anglikani, kapena chilichonse chimene iye anali. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, mpingo wake unamuthamangitsa iye. Mukuona? Pamene iye anali ndi ochuluka olandira mzimu woyera amenewo, anali mapeto a izo. Ndipo ife, ndipo Israeli anapeza chinthu chomwecho monga zitsanzo pa ulendo wawo wa ku dziko lolonjezedwa. Mathanki onse anali atauma. Eya, ulendo wawo pomvera mawu ake olonjezedwa, ulendo wawo mumathanki iwo anapeza mutauma. Tsopano iwo anapeza thanki, mathanki anali woti sungawadalire pa ulendowo. Ndipo ngati inu muziyenda pa ulendowu momvera kwa mawu a Mulungu, ndikuyesera kujoina ichi ndi kujoina icho, inu mudzapeza kuti palibe thanki mudziko lapansi imene izathandizire iwo. Ayi konse. Inu ndi munthu panokha. Mulungu azikutsogolerani inu basi, monga mmene iye akufuna kuti azikutsogolerani inu. Ndiye ife tikupeza chinthu chomwecho lero, ndipo mathanki onse auma. Koma lonjezo nthawi zonse amakhala woona kwa Mulungu, amene amasunga lonjezo lake kwa anthu ake. Iye analonjeza kuti aziwapatsa zonse zimene iwo azizisowa. Kotero iye anachita zimenezo. Mkati mwa mathanki opanda kanthu ouma, tangoganizani za zimenezo, ndipo Israeli wodandaula muchipululu pa ulendo wawo. Iye anamuitanira mtsogoleri wa ntchito wake mneneri Mose kumbali imodzi, ndipo anatsegula kasupe wa madzi amoyo ndi tanthwe lokanthidwa kuti ana ake okhulupirira asawonongeke. Mu tsiku ili, zimenezo zikulankhula za chisomo kwa ine. Ife ndi zosatiyenera. Momwe ife tachitira, momwe ife takhalira moyo. Ife ndi zosatiyenera. Koma Mulungu mu tsiku ili, monga pompano mawa uno, taonani, kwa a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, Katolika, ndi onse. Iye watsegula kasupe, a Hebrew 13, akutsimikizira izi, kuti iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kotero izi zikupanga kukhala zoona. Yohane 3:16. Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero kuti iye anampereka mwana wake wobadwa yekha, kuti aliyense wokhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo osatha. Ndipo iyo inakwezedwa mmwamba pa chifukwa cha pawiri, chifukwa anthu anali akungʼungʼudza ndi kumachimwa, ndipo iwo analumidwa ndi njoka, ndipo iwo anali akufa, ndipo kwa chikhulukiro chawo cha machimwa awo ndi kuchiritsidwa kwa nthenda zawo. Ndipo ndi kasupe yemweyo amene watsegulidwa kwa ife lero, kwa chipulumutso chathu ndi machiritso athu, machiritso athupi, pakuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo pamene thanthwe limene linakanthidwa ndi mawu olonjezedwa a Mulungu linalamulira, ilo linali kupereka mkokomo wa madzi oyera. Osati achithapi, osati odikha, koma kukhalapo kwa Mulungu mwini, madzi angwiro, ndipo iwo anapulumutsa onse amene anawamwa. Tsopano ife tikudziwa kuti izo ndizoona, chifukwa ife timaziwerenga izo muchipangano chakale ngati choyimira. Tsopano, inu simusowa kukoka ichi, kupopa ichi, kujoina ichi, kupita ku seminary kuti mukaphunzire mmene mungagwiritsire ntchito icho. Iwo akakuwuzani inu momwe mungagwiritsire ntchito icho kumeneko. Mukuona? Oh, chabwino. Inu ngati inu mwalandira mzimu woyera, ife tikukhulupirira zimenezo, koma kotero inu muchite izi mwanjira iyi. Koma inu mukuona? Sipamakhala kulamulira kwa icho. Iwe simaugwiritsa ntchito mzimu woyera. Mzimu woyera umakugwiritsa ntchito iweyo. Mukuona? Iwe siuli. Siuli woti uziugwiritsa ntchito mzimu woyera. Mzimu woyera umakupeza iwe. Mphatso sichina chake chimene iwe umatenga ngati mpeni ndi kusongolera nawo pensulo. Iwo ndi kuzipereka wekha kwa Mulungu ndi kuzichotsapo wekha pa njirayo kuti mzimu woyera uthe kukugwiritsa ntchito iweyo. Zindikirani, iwo sanasowe konse kuti azichita kuwapopa awa kapena kuwakoka iwo, kapena iwo sankasowa kuti azichita kumafunsira. Tsopano, kodi ife tiwagwiritse ntchito chotani madzi awo? Chifukwa iwo ankadziwa momwe angawagwiritsire ntchito iwo. Iwo anali ndi ludzu. Iwo ankadziwa zochita nawo iwo. Ndipo chomwe chonso ali mwamuna kapena mkazi, chiyani, zilibe kanthu kuti iyeyo ndi wakha chikhulupiriro kati kapena chipembedzo chimene iye alimo. Ngati iye ali ndi ludzu la Mulungu, iye samasowa kuti achite kuthamangira ku seminary, monga mmene mʼbale wa changlikani uyu anachitira, kapena mʼbale wa ku Britain usiku watha anachita, kubwelera ndi kukafunsira kwa mpingo wa Anglikani, momwe angagwiritsire ntchito mphatso yaikulu iyi imene iye ali nayo, yoyankhula mʼmalilime ndi mmene iye angachitire izi. Iwo angakamuthamangitseko iye kuyamba ndi kuyamba. Mukuona? Iye anali ndi ludzu, kotero Mulungu anangomudzaza iye ndizo zonse zili kwa zimenezo, kumva ludzu, ndipo kenako iye amangokudzazitsa. Iwe sumasowa kuti ukhale ndi kulamulira kulikonse wina wake woti azikuwuza iwe momwe ungachitire nazo izi. Mulungu amamutsogolera munthu aliyense pa yekha mu mmene iye akufuna kuti iwe uzichitira. Iwe uli munthu pa wekha mwini wake. Iwe uli gawo la Mulungu. Palibe amene angathe kutenga malo ako. Ndipo palibe njira yomwe uyenera kupitira kwa wina ndi kukanena kuti tsopano ine ndiyenera kuti ndichite ichi ndi chimenecho, kapena ine ndiyenera kuchita icho ndi ichi. Ayi bwana, Mulungu amagwiritsa ntchito ichi mwa njira imene iye akufunira. Pamene iwe uli ndi ludzu, iwe umadziwa mokwanira kuti umwe. Ndipo ngati inu muli ndi ludzu kum'mawa kuno, umwe kuchokera kwa ichi. ndizo zonse zimene inuyenera kuti muchite. Mulungu anali atapereka njira kwa ludzu lawo, anaomva ludzu kuti akatenge kwa ulere za iye mwini. Ndipo Mulungu wapereka njira kwa mwamuna ndi mkazi aliyense mmawa uno amene ali ndi njala ndi ludzu. Mwina mwake pali anthu amene akhala pano sanayambe apulumutsidwapo. Pali anthu amene akhala pano amene atsala pang'ono kuti apulumutsidwe. Alipo anthu pano akhala pano ngati mamemba la mpingo, inu mukufuna kuchita bwino. Koma inu mukumwa kuchokera mu thanki. Iwo sadzakuwuzani inu zoonadi izi. Chinthu chokhacho kubwera ndi kudzatenga lonjezo la Mulungu ndi kubwera ku kasupe ameneyo. Ndiye iye adzathesa ludzulo. Iye amene amwa kuchokera ku kasupe uyu sadzamvanso konse ludzu. Zindikirani tsopano momwe iye anawamasulira ake awo amene analandira madzi awa mwachisomo. Ndipo sati mwakachitidwe kapena chitsime cha maphunziro, iye amawatsimikizira mawu ake ali gwero lopereka moyo. Ndi angati munakudziwa kuti inu munalandira moyo amene inu munatenga mawu amenewo ndi madzi ake. Inu kungodziwa kuti inu munalandira moyo. Tiye nditenge chabwino mwachitsanzo, chitsanzo china basi kapena ziwiri, ndipo kenako ine nditseka mu mphindi chabe. Ine ndiyenera kuti ndili nalo batani limenelo pena pake. Koma zindikirani, ine ndikungopitiriza kumalankhula, koma ine sindikutanthauza kuti ndichite zimenezo. Taurani, tiye nditenge mwachitsanzo anthu angapo, tiye timutenge mkazi pa chitsime cha Yakobo, chitsime chokumbidwa. Iye anali atakhala pamenepo, ndizo zonse zomwe mkaziyo ankazidziwa. Chinali chitsime ichi kumene iye ankabwera kudzatungako madzi. Ndipo pafupi ndi chitsimecho iye anapeza pamalo ang'ono oonekapo mwamuna atakhala pamenepo, Myuda. Ndipo iye anali wachisamaliya, mzinda wa Sukari. Ndipo ife tikupeza kuti mwamuna uyu, Myuda uyu, analankhula mawu achilendo kwa mkazi uyu anati, ndibweretsere ine akumwa. Iye anati, tsopano ife timasankhana sikuli, sikolondola kuti inu mundifunse ine funso ngati limenelo. Inu pokhala mu Yuda ndipo ine wachisamariya. Iye anati, koma ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe ukulankhula naye, iwe ukanandifunsa ine akumwa. Ndipo ine ndikanakupatsa iwe madzi amene iwe sungamasowenso kubwera ku chitsime ichi kuti udzamwe, ungakhale chitsime cha madzi akubwatamuka mwa iwe. Onani, pamene iye anapeza kuti ichi chikutsimikizira kuti ndi choonadi, tsopano choyamba, munthu aliyense akanatha kunena zimenezo, koma iye anati, inu mukuti mumapembeza mu Yerusalemu ndipo ife timapembeza mphiri ili. Iye anati, chipulumutso ndi cha Ayuda, ife tikudziwa chimene ife tikukhulupirira. Koma anati, undilole ine ndikuwuze iwe chinthu chimodzi, mawu monga awa. Osati mphiri ili kapena ku Yerusalemu, nthawi ikudza imene munthu adzapembedze Mulungu mu mzimu ndi muchoonadi. Pakuti Atate amafuna uterowo. Iye anati, pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno. Taonani apa, izo zinatsimikizira zimenezo. Apa zinasonyeza kuti iyeyo anali pa kasupe wanji. Anati, pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno. Iye anati, ine ndilibe mwamuna aliyense. Iye anati, iwe wanena zoona. Kuona izo zinaoneka ngati kunali kutsutsana kumveka ndi chimene iye anamufunsa iye. Ndipo anati, pita ukamutenge mwamuna wako. Anati, ine ndilibe mwamuna. Anati, iwe wanena zoona. Anati, chifukwa iwe wakhalapo nawo asanu ndipo yemwe iwe ukhala naye tsopano si wako. Mpenyeni mkazi ameneyo momwe analili wosiyana ndi ansembe a tsiku limenelo. Ansembe a tsiku limenelo anachiona chinthu chomwecho chikuchitika ndipo anati, ameneyo ndi mdierekezi owerenga maganizo kapena Belezebuli. Ngona iwo analephera kuti awaone mawu akulonjeza zimenezo. Koma mkazi wang'ono ameneyo anali wodziwa bwino malemba kuposa wansembe aliyenseyo. Iye anati, bwana, ine ndazindikira kuti ndinu mneneri. Ife takhala tili wopanda mmodzi kwa zaka 400 kuyambira mu Malaki. Koma anati, ife takhala tikumufunafuna wina. Ndipo ife tikudziwa alipo mmodzi akubwera, Mesiya. Ndipo pamene iye adzabwera, ichi chidzakhala chimene iye ati azidzachita. Yesu anati, ine ndine iye. Amen. Kodi inu munazindikira? Iye anasiya mtsuko wake pa chitsime cha Yakobo, anathamangira mu mzinda odzaza ndi chitsime cha kasupe. Iye anali ataziona izo zikutsimikiziridwa mwangwiro, ndipo iye anali kasupe wa moyo uja. Mundilole ine ndimusonyeze iye kwa inu. Iye anasiya zimenezo pamene iye anatsimikiziridwa kuti anali mawu wa moyo. Iye anasiya izo ndipo anali atapeza kuti thanthwe lomwe lija limene linakanthidwa mu chipululu zinali zidatsimikizilidwa kuti linali pamenepo. Ndiloleni ine ndinene kuti Mulungu yemwe uja amene analipo mumasiku apitawo, amene ife timamukamba mochuluka kwambiri, iye ali pano tsopano, osati mwakumvetsa kwa zawo Mulungu zina, koma mwachidziwitso paweka chakuzindikiritsidwa kwake kuti iye akanadzatsanulira mmasiku otsiriza ano mzimu woyera pa mpingo wake. Iye sali ine ndinali, iye akadali ine ndine walelo nthawi zonse. Kenako chitsime chinataya kukoma kwake, ndipo zimateronso ndi munthu aliyense amene amagwera mu mphamvu ya Mulungu mwa ubatizo wa mzimu woyera. Machitidwa achipembedzo amataya kukoma kwake. Iwe sumafunanso za zithapwi za achule ndi abuluzi ndi nsikizi ndi zinazotero. Iwe ukumwa kuchokera kukasupe yemwe ali watsopano ndi wangwiro. Mawu a Mulungu atsopano olalililonse mu moyo wanu. Chimodzimodzi monga tsopano pamene mawu atsimikiziridwa kuti ali choonadi, alaweni ndipo muone ngati sali olondola. Ngakhale chitsime chinali chitatumikira ubwino wake, chitatumikira nthawi yake bwino, koma inu mukuona kasupe wa moyo anali pamenepo, osati chitsime cha Yakobo apanso kuti azima mwa uzimu. Chimene iwo ankaganiza ngati iwo akanamwa kuchokera ku chitsime chimenecho bwanji zikanakhala zabwino. Koma tsopano kasupe wa moyo mwini wake anali atakhala pamenepo. Tsopano ife sitikusoka chitidwe ndi mabungwe zimene ife tinali nazo. Ife tili kumapetwa nthawi, ndipo Mulungu analonjeza mu nthawi yotsiriza ino zinthu zimene iye akanadzazichita. Ndipo ife tikuziona izo zikukwaniritsidwa mwa mawu. Ife tikumva mwamuna wa mphamvu za nkhondo akuyimirira ndipo akunjenjemera ndikuti iwo china chake chikukonzekera kuti chichitike. Ife tikumvelera zimu woyera akutichenjeza ife kuti china chake chikukonzekera kuti chichitike. Ife tikuona chilichonse chakhala mu dongosolo. Ndiye musiye kachitidwe kameneko, ndipo mubwere kukasupe. Inde Bwana tinatumikira cholinga chake, koma tsopano iye anali maso ndi maso ndi kasupe mwini wakeyo. Mu Yohane 7:37-38 Yesu ananena mmasiku omalizira a phwando la msasa. Kodi iye ananena chiyani? Ngati munthu aliyense amva ludzu, muloleni iye abwere kwa ine ndipo adzamwe pakati kumene pa gulu la azawo Mulungu. Ngati munthu aliyense amva ludzu, muloleni iye abwere kwa ine ndipo adzamwe pakuti malemba anati kuchokera mkatikati mwa iye mudzatuluka mitsinje ya madzi a moyo. Ndi ameneyo kasupe wa moyo, ndi ameneyo kasupe amene anthu amusiya lero atsatira kachikhulupiriro. Iwo amusiya kasupe wa madzi a moyo. Mundilole ine ndikusonyezeni inu kwa iye, iye kwa ine ndipo ine ndikutseka. Iye kwa ine ali kasupe uja amene anapulumutsa moyo wa Hagar ndi mwana pamene iwo anali akufa mu chipululu. Ine ndikukhulupirira iye ali thanthwe lijalo mu Yesaya 32. Iye ali thanthwe lija mu dziko lotopetsa. Iye ali msasa mu nthawi ya namondwe. Zakariya 13. Iye ndikasupe amene watseguka mu nyumba ya Davide kwa tchimo. Ine ndikumukhulupirira iye kuti ali chimenecho. Si choncho inu? Mu Masalimo 36:9 iye ndi kasupe wa Davide wa moyo. Iye ndi madzi wokoma a Davide ndi nsipu wobiriwira. Iye ali madzi pa mtsinje wa panjira a Davide. Mu Genesis 17 iye ali bele loyamwitsa la Abraham, El Shaddai. Koma pamene moyo wake unachoka kwa iye, komabe iye Mulungu ananena, bambo wa zaka 100 zakubadwa, chinthu ichi chidzachitika motani? Ine ndine wokalamba, mkazi wanga ndi wokalamba. Zinthu izi zingatheke bwanji? Iye anati, ine ndine El Shaddai. Tsopano El ndi lija, ndipo Shaddai ndi bere. Po Shaddai ndi wochuluka, chimene chikutanthauza ine ndine Mulungu wa mabere. Monga mwana amene akuvuta ndipo akudwala, ndipo mphamvu zake zamuchokera iye, amatsamira pa chifuwa cha mayi yake ndi kumayamwa kuti abwezeretse mphamvu zake. Ndithu uli osatikokha pamene iye akuyamwa, iye samavutanso pa bere la amake. Iye amakhala okhutitsidwa pamene iye akupeza mphamvu zake. Ndipo munthu aliyense amene adzatengere lonjezo la Mulungu mu mtima mwake kuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu, iwo amene ali kutali, onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana, ndipo mutsamire pamenepo ndi kuyamwa, bwezeretsa mphamvu zanu. Mwana wovuta, ukhulupirire zimenezo. Izi ndi zakwa wokhulupirira. Kwa wokhulupirira ndakatulo, ine ndikhoza kuganiza za nyimbo zambiri zimene andakatulo anatipekera ife. Alipo mmodzi wa iwo ananena nthawi ina, Iye, alipo kasupe odzaza ndi magazi, kuchokera mitsempha ya Emmanuel. Pamene ochimwa agweramo pansi magaziwo, amataya banga la tchimo lonse. Mbala ya kufa ija inakondwera kuona kasupe uja mu tsiku lake. Pamenepo ine, ngakhale oyipa monga iye, mutsuke machimo anga onse. Ndipo kuyambira pamene mwachikhulupiriro ndinaona mtsinje uja, mabala anu ouka akupereka. Chikondi chowombola chakhala nyimbo yanga. Ndipo idzatero mpaka na ine ndidzafe. Kwa ine iye ali madzi a mawu olekanitsa, amene amakulekanitsani inu kwa chilichonse chimene chili chotsutsana ndi mawu ake. Ndiye kasupe amene ine ndimakhulupirira kuti iye ali. Inde bwana, kuti iwo ndi madzi amene anandilekanitsa ine kuchokera kuzitsime zopangidwa ndi anthu kupita kukasupe wa madzi a moyo. Oh mzanga, ine ndikhoza basi, mukhoza kumangopitirira ndi kumapitirira. Ndi zinthu zimene iye ali kwa ife. Iye ali Alpha Omega, iye ali chiyambi, iye ali mapeto. Iye ali, iye amene ali ndipo adzadza. Iye ali muzu ndi mphukira ya Davide. Iye ali nyenyezi ya mmawa. Iye ali zonse mu zonse wanga. Ndipo mbale mlongo, ngati inu mulibe, ndi mwakhala mukungomwa kuchokera ku tanki yopangidwa ndi munthu yaing'ono iyi. Moyo wanu onse, bwanji kum'mawa kuno, musiye tanki imeneyo ndipo mubwere kukasupe uyu. Tiye ntiweramitse mitu yathu kwa mphindi chabe. Ndi mitu yanu yoweramitsidwa. Mwa kulingalira kwanga kuitanena kuguwa. Alipo angati tsopano. Ine ndinali wa manjenje paliponse. Ine ndimakusungani inu nthawe yayitali. Zandipangitsa ine kudula uthenga wanga muziduso. Ma ine ndikukhulupirira mzimu oyera umafuna kuti inu mumve chimene ine ndikutanthauza. Taonani, palibe kanthu kofunika kwambiri mu tsiku lino kuposa kuyanjana ndi Mulungu. Ngona, ngomaliro zathu, chilichonse chimene chilichonsecho, Ambuye ali pano. Tsopano, ine ndamvapo zimenezo pafupifupi kamodzi mu moyo wanga. Kuyambira nthawi iyi. Tsopano, bwanji, nonse inu pano, osati angati. Nonse inu pano, amene mukufuna kumwa kuchokera mwa iye, ingoyimirirani mphindi chabe, kuti tipemphere. Mulungu akudalitseni inu. Ambuye akudalitseni inu. Tsopano, ndi angati muno, amene ayimirira pano tsopano, anga nene pokweza dzanja monga chonchi. Mulungu sunthirani pa ine, mungo ndidzaza ine, mundilole ine kuti ndimwe kuchokera kukasupe uyu. Ndipo ine sindinachite zomwe zili zolondola, koma ine ndikufuna kuti inu mundikhululukire ine chifukwa cha izi. Ine ndikufuna kuti inu mundisambitse kundichotsera machimo anga. Ndipo mundilole ine kuyambira lero, basi tangoonani. Mai ali poka supe wadzaza ndi magazi ochokera mitsempha ya Emmanueli ndiyo chimwa akagwera pansi magazi wo amataya banga la tchimo lonse. Amataya banga la tchimo lonse. Amataya banga la tchimo lonse. Ndipo chimwa akagwera pansi magaziwo amataya banga la tchimo lonse. Tsopano zimenezo, inu amene muli wokhulupirira wa Chikhristu, inu mwamuvomereza Khristu ngati mpulumutsi wanu. Koma inu simunati, tsopano ngati inu simunatero, ameneyo ndikasupe. Mmodzi yekhayo amene ine ndikumudziwa, ndikasupe ujayo wochokera mitsempha ya Emmanuel. Tsopano, ndipo ngati ambiri a inu pano, zili chimodzimodzi monga ine ndinkalankhulira usiku wina za kamphungu kakang'ono aka, kakuyenda mu khola ndi nkhuku. Ndipo iye samadziwa china chilichonse kupatula nkhuku, Kuma iye ankadziwa panali china chake cha iye chosiyana ndi nkhuku. Ndiyeno amayi anabwera kudzamusaka iye, ndipo iye anafuula kuchokera pamwamba. Kunali kuitana kwa mphungu. Mukuona iye ankayenera kukhala mphungu yamba ndi kuyamba. Kapena iye sibwenzi atakuzindikira kuitana kumeneko. Mukuona iye kayenera kuti panali china chake pamenepo chotha kumera. Kupanda kutero sizingathe konse kubereka moyo. Ndipo ngati mbewu mawa Mulungu akhala mwa inu, Mzimu Woyera ali pano tsopano kuti adzameretse chimenecho ndi kuchibweretsa icho kuti chikakhale chenicheni kwa inu. Ndiyangati muno sanalandire ubatizo wa Mzimu Woyera, inu mungakweze mmwamba manja anu kuzungulira paliponse konsekonse, mungokhala woona mtima kwenikweni. Ngati inu simunalandire Mzimu Woyera, ndipo inu mukufuna kuti mukwezere mmwamba dzanja lanu. Paliponse pamene inu muli, mungoyika dzanja mmwamba mphindi chabe. Tsopano ine ndikufuna inu amene mwayimirira ndipo mukuyang'ana pa iwo, ine ndikufuna wina wake ayike manja ake pa iwo. Ine ndikukhulupirira pomwe pano Mzimu Woyera umudzaza aliyense wa inu amene akufuna iwo. Tsopano inu musaganizire za zakudya kunja uko mumalo ogulitsa chakudya. Tiye ndiganizire za chakudya ichi pano. Ichi ndicho chimenecho. Uwu ndiwo moyo, mukuona? Uwu ndiwo moyo. Tsopano mutembenuke kwa mmodzi aliyense wa inu, ndipo muyikane manja pa wina ndi mzake, ndipo iwo anayika manja awo pa iwo. Tsopano ine ndikufuna kuti inu mumupempherere munthu ameneyo amene inu mwayikapo dzanja lanu. Tsopano musaganize zotuluka panja, musaganize za china chilichonse. Ingoganizani pakali pano, Mzimu Woyera uli pano kuti umudzaze aliyense payekha payekha. Mutsegule mtima wanu. Mutayire panja madzi onse a mchitsime, ndipo munene kuti, o kasupe wa moyo, mudzalowe mwa ine, mudzandidzaze ine, o Ambuye Mulungu ndi ubwino wanu ndi chifundo. Ambuye Yesu, kasupe wosaphwera uyo, ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudzaze aliyense wa iwo, mulole Mzimu Woyera ugwere pano. Ine ndikupemphera Mulungu kuti ife tiwale zonse za china chilichonse, kuti Mzimu Woyera agwere pakati pathu pakali pano, ndipo adzapereke kwa ife madzi a moyo awo mwaulere kuchokera kulikonse. Perekani izi, o Mulungu, pamene kupitiliza kwa pemphero ndi nyimbo zikulumikizana pamodzi. Ambuye podziwa kuti uko ndiko kupezeka kwanu. Kupezeka kwanu kwa Mulungu, ife tikufuna kuti tibwere kukasupeyo. Ife tikufuna ubatizo weniweni woona wa Mzimu Woyera. Ambuye anthu awa akupempherera iwo. Ine ndikupemphera kuti mphindi yomwe ino tsopano kuti iwo adzazidwe ndi mzimu bwino uwu wa Mulungu. Perekani izi, o Mulungu, mumvere pemphero la ana anu. Mutabwera inu pa umunthu wawo, mulole mphamvu ya Mulungu ndi Mzimu Woyera isese pa iwo. Perekani izi, Mulungu, momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa chotitsitsimutsa, chifukwa chakupezeka kwa Mulungu wamphamvu wakumwamba akuima pakati pathu. Pa ola lomwe lino la masana, Ambuye, tidyetsani ife. Ambuye, ife tikufuna chakudya kuchokera pakamwa wanu. Mutidyetse ife, Ambuye, pompano. Mutidyetse ife ndi Mzimu Woyera mioyo yathu. Mioyo yathu ya njala yotenthedwa ili ndi ludzu. Monga inu munanena mukutanthauzira kwa nyimbo, adzatsanulira madzi pa nthaka yowuma. Mulole izi zichitike, Ambuye. Mulole mawu anu aonetseredwe mmitima ya ana anu. Madzi pa nthaka yowuma yotenthedwa. Mulungu wamuyaya, mumve pemphero la antchito anu, ndipo mupereke kwa ife dalitso limenelo. Amen. Mene ine ndimakondera ine. Ingopitirizani kuntamanda iye tsopano, mufufuze Mzimu Woyera uli pano. Ngati inu simulandira iwo ndi vuto lanu. Mene ine ndimakondera Yesu. Umandikonda ine kuposawa. Konda Yesu, chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Mene ine ndimakondera. Matamando akhale kwa Mulungu. mene ine ndi mankonde. Bwanji ngati iye akanabwera basi. Mene ine ndi kumkondela Yesu. Chifukwa iye anayamba kundi konda ine. Ine sindidza msia konse iye. Ine sindidza msia konse iye. Ine sindidza msia konse iye. Chifukwa iye anayamba kundi konda ine. Odabwitsa, Yesu alikuwa ine. Waupungu, kalonga wantendele, Mulungu wa mphamvu aliye. Kundipulumutsa, ndikunditeteza ine. Tchimo lonse ndi manyazi. Odabwitsa ali muomboli wanga tilitamande lake. Tye ndimbe iyo kwa iye tsopano. Odabwitsa, Yesu alikuwa ine. Waupungu, kalonga wantendele, Mulungu wa mphamvu aliye. Kundipulumutsa ine, kunditeteza ine. Kuchimolonse ndi manyazi. Odabwitsa ali muomboli wanga dzina lake litamandike. Onse amene akumvera zimenezo munene kuti amen. Aleluya. Ine ndikuona anthu ena akubwera chodutsa tsopano ali ndi mzimu woyera. Ine kale ndinatayika, tsopano ndapezeka osatsutsika. Yesu apereka ufulu ndi chipulumutso cha mphumphu. Kundipulumutsa ine, kunditeteza ine, kutchimo lonse ndi manyazi. Odabwitsa ali muomboli wanga kutamanda. Tiye ndikweze mmwamba manja athu tsopano ndipo kwenikweni ku. Odabwitsa, Yesu alikuwa ine. Waupungu, kalonga wantendele, Mulungu wa mphamvu aliye. Kundipulumutsa ine, kunditeteza ine, kutchimo lonse ndi manyazi. Odabwitsa ali muomboli wanga dzina lake litamandike. Inu mukumkonda iye. Zodabwitsa. Matamando akhale kwa kasupe uyo wodzaza ndi magazi. Mene ochimwa mantha onse au munthu, kutsutsika konse, kungokhala omasuka mwa iye. Aleluya. Izi ndi zodabwitsa kwenikweni. Tsopano pamene ife tikuimba iyo kachiwiri, tiye tonse a Methodist, a Baptist, a Katolika, a Presbyteria, ndani pamene ife tikuimba iyi, odabwitsa, Yesu alikuwa ine. Tiye tingotembenuka ndi kugwirana chanza wina ndi mzake. Tingokhala ndi kusakanikirana kwabwino kwa chikale kucha. Inu mukudziwa, ine ichi ndi chimene ine ndimakonda. Tiye tiimbe itsopano pamene ife tikuchita ichi. Odabwitsa, Yesu alikuwa ine. Odabwitsa, Yesu alikuwa ine. Ukonklondola. Waupungu, kalonga wantendele.
Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down
Bible linati muziwa pemphera iyo amene ali mu ulamuliro atati athu akumwamba ife tikuima mukusowa kosimidwa chifukwa cha mtsogoleri wa fuko lathu president wathu iye mwina sadziwa konse ichi ambuye koma inu mukudziwa ichi ine ndikumupempherera mbale Johnson monga momwe iye amadzinenera kuti iye ndiwokhulupirira mwa inu ndipo atate nthenda ya mtima ife tamvetsedwa kuti yamukantha iye ine ndikupemphera mulungu mupulumutse moyo wake ife tili mu chipsinjo cha fuko lonse tsopano lino muli monse ndipo mulole mzimu wanu ubwere pa iye ambuye ndipo tsopano pompano muchipatala kapita kulikonse kumene iye ali ndipo mulole mzimu wanu utsikire kuchipatala cha Water Reed ndipo mukakhudze thupi lake mukapulumutseko moyo wake ambuye bamboyo ali pansi pakupsinjika kupsinjika kochuluka kuposa momwe ife tikumvetsera kotero ife tikupemphera mulungu monga wokhulupirira ndipo ngati gawo la fuko lino ife tikumupempherera mtsogoleri wathu kuti inu mumupatse iye kuonjezereka kwa moyo mubola lopambana ili mu dzina la Yesu Khristu. Amen.